Injili mar Mathayo. Mathayo 1. Anyuola mar Yesu Kristo, ma nyakwar Daudi kendo nyakwar Ibrahim ema. Ibrahim nonyuolo Isaka, to Isaka nonyuolo Jakobo. Jakobo nonyuolo Juda gi owetene, to Juda nonyuolo Perez gi Zera, ma mingi ne Tamar. Perez nonyuolo Hezron, to Hezron nonyuolo Ram. Ram nonyuolo Aminadab, to Aminadab nonyuolo Nashon. Nashon nonyuolo Salmon, to Salmon nonyuolo Boaz gi chiege ma Rahab. Boaz nonyuolo Obed gi chiege ma Ruth, to Obed nonyuolo Jesse. Jesse to nonyuolo Daudi ma ruoth. Daudi nonyuolo Solomon gi chi Uria. Solomon nonyuolo Rehoboam, to Rehoboam nonyuolo Abija. Abija nonyuolo Asa, to Asa nonyuolo Jehoshaphat. Jehoshaphat nonyuolo Joram, to Joram nonyuolo Uzia. Uzia nonyuolo Jotham, to Jotham nonyuolo Ahaz. Ahaz nonyuolo Hezekia, to Hezekia nonyuolo Manase. Manase nonyuolo Amon, to Amon nonyuolo Josia. Josia to nonyuolo Jekonia gi owetene e ndalo mane odarie Jo-Israel kitero Babylon. To bang' darogi, Jekonia nonyuolo Shealtiel, to Shealtiel nonyuolo Zerubabel. Zerubabel nonyuolo Abiud, to Abiud nonyuolo Eliakim. Eliakim nonyuolo Azor, to Azor nonyuolo Zadok. Zadok nonyuolo Akim, to Akim nonyuolo Eliud. Eliud nonyuolo Eliezer, to Eliezer nonyuolo Mathan. Mathan nonyuolo Jakobo, to Jakobo nonyuolo Joseph, chuor Maria. Maria to ema nonyuolo Yesu, miluongo ni Mesia. Kamano gin tienge 14 chakre Ibrahim nyaka Daudi, kendo tienge 14 bende chakre Daudi nyaka chop kinde mane odarie Jo-Israel kitero Babylon. Bang'e nitie tienge 14 chakre kinde mane odargie no nyaka ndalo nyuol Mesia. Nyuol mar Mesia ne chalo kama. Kane Joseph osemako keny Maria min Yesu, to pok gikendore, Maria noyudo ni osemako ich kuom teko mar Roho Maler. To Joseph mane kende ne ng'at makare, kendo kaka ne ok odwar kuodo wiye, nochano mondo keth keny ling'ling'. To kane oyudo pod oparo wachno, malaika mar Nyasaye nofwenyore ne e lek, mowachone niya,
"Joseph nyakwar Daudi, kik iluor kawo Maria obed chiegi, nikech ich ma en godo no oyudo kuom teko mar Roho Maler. Obiro nyuolo wuowi mi ichak ni Yesu, tiende ni jawar, nikech en owar joge kuom richogi."
Mago duto notimore mondo ochop wach mane Ruoth Nyasaye osemiyo janabi owacho niya,
"Nyako nomak ich mi nonyuol wuowi, kendo nochake ni Emmanuel, tiende ni Nyasaye nikodwa."
Kuom mano, kane Joseph ochiewo oa e nindo, nokawo Maria obedo chiege. Kaka malaika mar Ruoth nosewachone, to ne ok oriwore kode nyaka onyuolo wuode. Joseph nochako wuowino ni Yesu. Mathayo 2. Kane onyuol Yesu e dala mar Bethlehem e piny Judea, e ndalo loch Ruoth Herode, ajuoke moko moa yo wuok chieng' nobiro Jerusalem mopenjo niya,
"Ere jalo monyuol mondo obed ruoth Jo-Yahudi?
Ne waneno sulwene kowuok yo wuok chieng', omiyo wabiro mondo wamiye duong'."
To kane Ruoth Herode owinjo wachno, kibaji nogoye ahinya, kaachiel gi jo-Jerusalem duto. Ne oluongo jodolo madongo duto mag Jo-Yahudi kod jopuonj chik, mi openjogi kama onego nyuolie Mesia. Ne gidwoke ni,
ibiro nyuole Bethlehem e piny Judea, nikech kamano e kaka janabi nondiko ka wacho niya,
In Bethlehem manie piny Judea, ok itin ngang' e wang' jotend Juda. Kuomi ema jatelo manorit joga Israel nowuogie.
Kuom mano, Herode noluongo ajuoke kande ling'ling', monono gi kinde mane sulwe onenore, mi ginyise. Eka ne ooro gi Bethlehem, kowacho ni giniya,
Dhiuru many nyathino matek, to ka usenwang'e, to duognauru wach mondo an bende adhi amiye duong'.
Kane gisewinjo gima ruoth owacho nigi, ne gichako wuoth ka gidhi, kendo sulwe mane giseneno kowuok cha nochako thinyore nyimgi ka giwuotho, mi otelo nigi nyaka odhi ochung' kama oporore gi kama nyathi nitie. Kane gineno sulweno, ne gibedo mamor ahinya. Ne gidonjo e ot, mi gineno nyathino gi Maria min mare. Eka ne gigoyo chonggi piny, mi gimiye duong'. Bang'e ne gigolo mwandu mane gibirogo, mi gimiye dhahabu gi ubani kod mane-mane, ma gin yien moko mang'we ng'ar. To Nyasaye nosiemogi e lek ni kik gidog ir Herode, omiyo ne gidok thurgi gi yo machielo. To kane ajuokego osewuok, malaika mar ruoth nofwenyore ni Josef e lek, mowachone niya,
Amalo, ikaw nyathi kod min mare mondo iring idhi Misri. Do ibed kuno nyaka aduogni wach, nimar Herode biro dwaro nyathino mondo onegi.
Kuom mano, Josef noa malo, mokao nyathi kod min mare, owuok godier otieno, kadhi Misri, mi odak kuno nyaka Herode otho. Mano notimore mondo ochop gima ne Ruoth Nyasaye omiyo janabi owacho ni,
Naluongo wuoda mondo wa Misri.
To kane Herode ofwenyo ni ajuokego osewuonde, mirima mager nomake, mi ogolo chik mondo neg nyithindo duto ma yawuoyi man Bethlehem kod manie gwenge mokiewo gi dalano, chakre johigni ariyo kaduogo chien. Noyiero nyithindo ma johignigo kaluwore gi ndalo mane ajuoke osenyise ni oneno e sulwe. Kamano gima ne Jeremia janabi owacho, notimore. Nosewacho niya,
Duol ne owinjore e dala mar Rama, ne en nduru gi ywak malit. Rael ema ne ywago nyithinde, kendo ne ok onyal hore, nikech ne gisetho giduto.
Bang' tho Herode, malaika mar ruoth nofwenyore ni Josef e lek, ka en Misri, mowachone niya,
Amalo, ikaw nyathi kod min mare, idogi e piny Israel. Nima joma ne dwaro nego nyathi koro osetho.
Kuom mano, Josef noa malo, mi okao nyathi gi min mare, odok go Israel. To kane owinjo ni Arkelao osebedo ruodh Judea kar Herode wuon mare, ne oluoro dok kuno. Ne onyise e lek gima onego otim, omiyo ne odhi e piny Galili, mi odak e dala miluongo ni Nazareth. Mano notimore mondo ochop gima ne janabi okoro, kawacho niya,
En oluonge ni Janazareth.
Mathayo 3. E ndalogo, Johana Jabatiso nobiro kalando wach e thim Judea. Ne owacho niya,
Lokuru chunyu, nikech loch polo chiegni.
Johana e jal mane janabi Isaya owuoyo kuome, kawacho ni,
Ng'at moro kok e thim niya, Losuru yo ne ruoth, losneuru yo moriere tir.
Johana ne rwako law yengamia, kendo ne otweyo okanda mar del e nungone. Chiembe ne mana bonyo kod mor kich maa e thim. Ji nodhi ire koa Jerusalem gi piny Judea duto kod gwenge molworo aora Jordan. Ne gihulo richogi, kendo nobatisogi e aora Jordan. To kane Johana oneno Jofarisai gi Josadukai mathoth kabiro ire, nowacho nigi niya,
Un nyithind thuonde, en ng'a mane onyisou ni mondo uring utony kuma biro? Timbeu ema mondo onyis ni uselokoru adier. To bende kik chunyu wuondu ka uparo ni ubiro tony nikech un nyikwa Ibrahim. Nikech awachonu adier ni Nyasaye nyalo kawo kitegi milok nyikwa Ibrahim. Kata mana kawuono, le oseketi e tiend yien. Omiyo yien duto ma ok nyag olemo mabeyo ibiro tong' oko, mi wit e mach. An abatizo gi pi mondo bed ranyisi ni useloko chunyu. To ng'at mabiro bang'a nigi teko moloya, ma kata mana wuochene ok awinjora ting'o. En obiro batizou gi Roho Maler kendo gi mach. En gi rapiedhi e lwete ma obiro piedhogo cham duto maler. En ochok chambe e dero, to mihudhi nowang' gi mach mak tho.
E ndalogo Yesu noa e piny Galili, modhi e aora Jordan mondo Johana obatise. To Johana notemo tame, kakwere ni,
"An emonego ibatisa, to kendo in emibiro ira mondo abatisi."
To Yesu nodwoke niya,
"We otimre kamano sani, nimar kamano kaka watimo gik moko duto ma Nyasaye dwaro."
Mano omiyo Johana ne oyie mondo obatise. To kane osebatise, nowuok oa e pi mana gi kanyono, kendo polo noyawore ne, mi oneno Roho mar Nyasaye kalor kakuru kabiro kuome. Eka duol nowuoyo gi e polo niya,
"Mae wuoda mahero, chunya mor kode."
Mathayo 4. Bang' mano, Roho notero Yesu nyaka e thim mondo Satan oteme. Notweyo chiemo kuom ndalo 40, odiochieng' gotieno, mi nodenyo. Eka Satan nobiro ire mowachone niya,
"Ka in wuod Nyasaye adier, to nyis kitegi mondo lokre kuon."
To Yesu nodwoke niya,
"Muma wacho ni, dhano ok nyal bedo mangima nikech chiemo kende, to obedo mangima gi weche duto mawuok e dho Nyasaye."
Bang'e Satan notero Yesu Jerusalem, dala maler, mi okete e osuch hekalu. Nowachone niya,
"Ka in wuod Nyasaye adier, to chikri piny, nikech muma wacho ni, Nyasaye noket malahika ne mondo oriti. Kini tayi gi lwetgi mondo kik ichwany tiendi e kidi."
Yesu nodwoke niya,
"To muma wacho bende ni, kik item Ruoth Nyasachi."
Eka Satan ne ochako kawe, motere e wi got marabora, monyise pinje duto manie piny, kowuorore kaka gidongo. Nowachone niya,
"Magi duto habiro mi, ka igoyo chongi piny milama."
To Yesu nodwoke ni,
"Dhi kucha, Satan. Muma wacho ni, ng'ato nyaka lam mana Ruoth Nyasache, kendo en kende ema nyaka otine."
Bang' mano, Satan noweyo Yesu, mi malaika nobiro motiyone. Kane Yesu owinjo ni Johana osetwe, nowuok modok Galili. To ne oa Nazareth, mi odhi odak Kapernaum, dala manie dho nam Galili, e piny Zebulun gi Naftali. Mano notimore mondo gima ne janabi Isaya okoro otimre. Isaya nosewuoyo kuom piny Zebulun gi piny Naftali man yo podho chieng' mar aora Jordan, e yo madhi nam Mediterania, tiende ni Galili piny ogendini. Nowacho niya,
"Oganda mane odak e mudho oseneno ler maduong'. Adier, ler osereny kuom joma ne obet e piny motimo tipo mar tho."
Chakre kindeno, Yesu nochako lando wach, kanyiso ji niya,
"Lokuru chunyu, nikech loch polo chiegni."
Kane oyudo Yesu wuotho e dho nam Galili, noneno wete ariyo ma jolupo, kachiko rech e nam gi tol. Ne gin Simon miluongo ni Petro, gi Andrea owadgi. Yesu nowacho nigi niya,
"Luwauru, mondo kar ywayo rech to atimu joywaji."
Gikanyono ne giweyo tondegi mi giluwe. Kane oa kanyo modhi nyime, ne oneno wete mamoko ariyo, ma Jakobo gi Johana, yawuot Zebedi. Ne ginie yie gi wuon-gi ka giloso tondegi. Yesu noluongogi, kendo gikanyono ne giweyo yie gi wuon-gi mi giluwo Yesu. Yesu nowuotho e piny Galili duto, kapuonjo ji e utgi mag lemo. Nolando wach maber mar loch Nyasaye, kendo nochango ji duto man gi tuoche mopogore opogore. Humbe nolak e piny Syria duto, omiyo ji nokelo ne joma nigi tuoche mopogore opogore gi joma rem ohingo, kaka joma nigi jochiende gi jondulme kod joathany, mi nochango gi duto. Ji mang'eny noluwe. Ne gia Galili gi Decapolis gi Jerusalem gi Judea kod piny man loka Jordan. Mathayo 5. Kane Yesu oneno ji kang'eny kamano, ne odhi e wi got, mobet piny kuno. Jopuonjre ne odhi ire, mi ochako puonjogi. Nowacho niya,
joma ong'eyo ni ok long'o e nyim Nyasaye gin johawi, nikech gweth mar loch polo en margi. Joma okuyo gin johawi, nikech nohogi. Joma muol gin johawi, nikech piny nobed margi. Joma kech gi riyo madwaro tim makare oloyo gin johawi, nikech giniyud gima gidwaro. Joma ng'won gin johawi, nikech nong'wonnegi. Joma onge gi richo e chunygi gin johawi, nikech ginine Nyasaye. Jothek gin johawi, nikech noluonggi ni nyithind Nyasaye. Joma isando nikech tim makare gin johawi, nikech gweth mar loch polo en margi. Un johawi ka ji yanyou kendo sandou, kawacho weche maricho duto mag miriambo kuomu, nikech an. Ka gik ma kamago otimorenu, to beduru mamor ahinya, nikech pok maduong' okanu e polo. Nimar kamano bende e kaka ne gisando jonabi mane okuongonu. Une kat piny, to ka ndhath kado orumo, do chako yud ndhadhu nadi? Ooyo, koro onge gi tich, omiyo ipuke mana oko, kendo ji nyone anyona. Bende une ler mar piny, dala moger e wi got ok nyal geng'ore. Onge ng'ama nyalo moko taya, to umo gi atonga. To okete mana e wi rachungi taya, mondo orieny ni ji duto manie ot. Kamano un bende, ler maru nyaka rieny e nyim ji, mondo gine timbeu mabeyo, mi gimi wuonu ma e polo duong'. Kik upar ni asebiro mondo aketh chik Musa kata ni mondo aketh weche jonabi. To asebiro mana ni mondo achopgi. Adier awachonu ni, kapok polo gi piny orumo, to kata mana nukta achiel mar chik, kata dire achiel matin ok nolal, nyaka chop gik moko duto timre. Emomiyo, ng'at moketho kata mana chik achiel matinie moloyo kuom chikegi, kendo opuonjo ji mondo otim kamano, to nokwan ka ng'ama tinie moloyo e loch polo. To ng'at morito chikego, kendo opuonjo ji mamoko bende mondo otim kamano, ema nobed maduong' e loch polo. Awachonu ni, ka ok timbe ubeyo moloyo timbe jofarisai gi timbe jopuonj chik, to ok unyal donjo e pinyruodh polo kata matin. Usewinjo ni ne owachi ni kwerewa ni, kik ineki, to ng'at moneko nyaka tere bura. Anto awachoni ni ng'at ma okecho gi wadgi notere bura, kendo ng'at moyanyo wadgi to noyale bura maduong'. To ng'at mowacho ni wadgi ni ofuo, nogane buch mach mak tho. Omiyo ka idhi chiwo ni Nyasaye mich e kendo mar misango, to iparo gi kuno ni wadu moro ni kodi gi wach, to nyaka iwe michno e nyim kendo mar misango kanyo, mi idhi ir waduno piyo piyo mondo ikwong ilos kindi kode. Eka iduogi, ichiw michnino. Ka ng'ato odonjoni, to winjri kode piyo kapod un e yo udhi e bura. Nikech ka ok itimo kamano, to onyalo keti e lwet jang'ad bura, mi jang'ad bura chiwi ni askari miteri e jela. Adier awacho ni koserwaki kanyo, to ok diwuogi ngang' kapok ichulo faini duto te. Usewinjo ni ne owachi e ndalo machon ni, kik iterri. Anto awachonu ni, ka ng'ato orango dhako mi ogombo, to oseterore kode e chunye. Kuom mano, ka wang'i ma korachwich ema teri e richo, to gole oko iwite kucha. Nikech ber wito fuoni achiel moloyo wito dendi duto e mach mak tho. To ka lweti ma korachwich ema miyo itimo richo, to ng'ade oko iwite kucha, nikech ber wito fuoni achiel moloyo wito dendi duto e mach mak tho. Bende ne owachi niya, ng'at moriembo chiege to nyaka mi chiegeno barup weruok. Anto awachonu ni ng'at moriembo chiege nikech wach moro amora ma ok mana wach terruok, miyo chiegeno bedo jaterruok. To bende ng'at mokendo dhako ma chuore oriembo, en bende oterore. Usewinjo bende ni ne owachi ni kwerewa niya, kik uketh kuong'ruok musetimo, to nyaka utim gima usekuong'oru ne ruoth ni unutim. Anto awachonu ni, kusingoru, to kik ukuong'ru ngang', kata gi nying polo, nikech polo en kom duong' mar Nyasaye, kata kik ukuong'ru gi nying piny, nikech piny en raten tiende, kata kik ukuong'ru gi nying Jerusalem, nikech en e dala mar ruoth maduong'. Kata kik ukuong'ru gi nying wiu, nimar ok unyal loko kata mana yier achiel bed marachar kata marateng'. To ka udwaro wacho ni ee, to wachuru mana ni ee. To ka en ooyo, to wachuru mana ni ooyo. Nikech gima okadho kanyo to amana kuom Satan. Usewinjo ni ne owachi niya, wang' kar wang', kendo lak kar lak. Anto awachonu ni kik uchul kuor ni joma otimonu marach. Ka ng'ato othalo lembi ma korachwich, to lokne lembi komachielo bende mondo othal. Kata ka ng'ato dwaro donjo ni mondo okaw sadi, to miye koda ka koti ni bende. Kata ka askari moro ochuni ni mondo iting'ne misike mail achiel, to ting'nego moromo mail ariyo. Bende ka ng'ato okwayi gimoro, to miye. Kata ka ng'ato dwaro holo gimoro kuomi, to kik itamri. Usewinjo ni ne owachi ni, nyaka uwer joweteu, to ubed mamon gi wasiku. Anto awacho ni nyaka uher wasiku, kendo ulam Nyasaye ni joma sandou. Mondo ubed nyithind wuonu mae polo, mamiyo chieng'e wuok ni joma richo kod joma beyo. Kodhe bende omiyo chwe ni joma timbegi kare, kendo ni joma timbegi richo. Ka uhero mana joma oherou kende, to ere pok ma uparo ni duyudi. Donge kata josol osuru bende timo mana kamano. Bende ka oweteu kende ema umoso, to koro ere gima ber muloyo go ji mamoko. Donge joma kia Nyasaye bende timo mana kamano. Emomiyo nyaka ubed malong'o chuth, mana kaka wuonu mae polo long'o.
Mathayo 6.
Beduru motang' mondo kik utim timbe mabeyo e nyim ji mana ni mondo gineu. Nikech kutimo kamano, to onge pok ma unuyud kuom wuonu mae polo. Omiyo kichiwo gimoro, to kik ihul gima itimo, nikech mano e gima joma wuondore ni ohero Nyasaye timo e ut lemo, kendo oko e lela, ni mondo ji opakgi. Adier awachonu niya, gin giseyudo pokgi. To in, ka ichiwo gimoro, to kik iwe kata mana lweti ma koracham ng'e gima lweti ma korachwich chiwo. Mondo tim maber mitimono kik ng'ere, to bed maling'ling'. Eka wuonu maneno gik motim ling'ling' nomiyi pokni. Ka ulemo, to kik ubed ka joma wuondore ni ohero Nyasaye, nikech gin gihero lemo ka gichung' e ut lemo, kendo e akek yore, mondo ji onegi. Adier awacho ni gin giseyudo pokgi. To in, kilemo, to donj e odi kar kendi, ilor dhoot. Eka ilam wuonu ma ok ne mi wuonu nogo maneno gik motim ling'ling' nomiyi pokni. To bende ka ulemo, to kik uthor weche manono, kaka joma kia Nyasaye timo. Giparo ni Nyasachgi biro winjogi nikech wechegi mang'enygo. Ooyo, kik ubed machal gi jogo, nikech wuonu ong'eyo gik muchando kapok ukwaye. To un onego ulem kama: Wuonwa manie polo, nyingi mondo mi luor. Lochni obi, kendo dwaro ni mondo timre e piny kaka timore e polo. Miwa chiemo moromo kawuono, bende wenwa e richowa kaka waweyo ne joma timonwa marach. Kik iwe wadonje tem, to reswa e richo. Ni mar loch gi teko kod duong' gin magi nyaka chieng'. Amen. Ka uweyo ne ji richogi, to un bende wuonu mae polo nowenu richou. To ka ok uwe ne ji richogi, to wuonu mae polo bende ok nowenu richo musetimo. ka utweyo chiemo, to kik ujund wang'u kaka joma wuondore ni ohero Nyasaye timo. Nikech gin gijuondo wangi mondo ji one maonge kiawa ni gitweyo chiemo. Adier awachonu ni gin giseyudo pokgi. To in, kitweyo chiemo, to losa losa wiyi kendo iluok wangi kaka pile. Mondo ji kik ng'e ni itweyo chiemo, to mak mana wuonu ma ok ne ema mondo ong'e. Eka wuonu nogo maneno gik motim ling'ling' nomiyi pokni. Kik ukan mwandu e piny, kama olwenda kata nyal ketho e gik moko. Kendo jokuo bende turo mikwelie. To kanuru mwandu e polo, kama olwenda kata nyal ok keth e gik moko. Kendo jokuo bende ok nyal turo mikwelie. Nikech kama mwandu ni nitie, e kama chunyi bende nitie. Wang' ng'ato e taya mar ringre. Kendo ka wang'e ngima, to dende duto nigi ler. To ka wang'e ok ngima, to dende duto otimo mudho. Omiyo ka ler ma in go en mana mudho, to koro mano en mudho molil manadi. Onge ng'ama nyalo tiyo ne ruodhi ariyo, nikech dosin gimoro, to ohero machielo. Kata domi achiel luor, to ochayo machielo. Omiyo, ok unyal tiyo ne Nyasaye, mi kendo uchak utine mwandu. Mano emomiyo awacho ni kik uparu kuom gima ducham kata madumadhi mondo ubed mangima. Kata kuom lewni madurwaki mondo uumgo dendu. Donge ngima duong' moloyo chiemo? Koso ringruok donge oloyo law? Ok uneye winy mahuyo e kor polo? Ok gichuo kodhi, bende ok gika cham. Kendo dere bende gionge go. To wuonu manie polo pod pidho gi apidha. To un donge uberne moloyo winy ndalo mang'eny? Ere ng'ato kuomu ma parruok di mi ndalo ne medre? Ere gima omiyo uparru kuom lewni? Parieuru kaka ondanyo ma e thim dongo. Ok giti gimoro, bende ok gitwang' lewni ma girwako. To awacho ni kata mana Solomon gi mwandune duto mathoth go ne ok nyal rwakore maber ka ondanyo. To ka luma luma ma e thim, ma kawuono nitie, to kiny ipudho kendo ibolo e mach. Ema Nyasaye rwako maber kamano. To koro donge doket chunye moloyo kuom rwakou? Yaye, un joma nigi yie matin gi. Emomiyo, kik uparru, kupenjoru ni, wabiro chamo ang'o? Kata ni, wabiro madho ang'o? Kata ni, wabiro rwako ang'o? Mago e gik ma joma Kenya sae chandore ka dwaro. Un to wuonu manie polo ong'eyo ni unego uyud giduto. To mokwongo dwaruru mondo loch Nyasaye obedie, kendo utim gik ma Nyasaye dwaro, eka gigo duto nomednu. Kuom mano, kik uparru kuom gik ma kiny notimre kiny, nikech kiny nobed gi mage owuon. Odiechieng' kodiechieng' nigi chandruok ne morome.
Mathayo 7.
Kik ung'ad ni ji bura, mondo un bende kik ng'adnu bura. Nikech yo ma ung'ado e ni ji bura, e yo ma un bende nong'adnue bura. Kendo rapim ma upimoe ema un bende nopimnue. Marang'o ineno mana pilni yath manie wang' wadu? To yath maduong' manie wang'i wuon to otami neno? Ere kaka diwach ne wadu ni, we agolni pilni yath manie wang'i, ka in to yath maduong' golni e wang'i? In miwuondori awuonda ni, kuong igol yath maduong' manie wang'i wuon, eka ininen maler mondo igol pilni yath manie wang' wadu. Kik umi guogi gik maler, ni madipo ka gilokore gikayou. Bende kik ubol kiteu manengo gitek ni ngurue, nono to ginyono gi tiendegi. Kwauru, eka nomiu, kendo dwaruru, eka unuyudi. Bende duong'uru, eka noyaunu. Nikech ng'at mokwayo ema yudo, kendo ng'at modwaro ema nwang'o. Bende ng'at modwong'o ema yaone. Bende nitie ng'ato kuomu ma ka nyathine okwaye kuon, to omiye kidi? Kata ka okwaye rech, to omiye thuol? Koro, ka un joma richo kama ema ung'eyo miyo nyithindu gik mabeyo, to wuonu ma e polo donge dibed mamor kuom chiwo gik moko mabeyo ni joma okwaye? Pile timuru ni jowadu mana kaka duher mondo gin bende gitimnu. Mano e tiend chik Musa gi tiend puonj mag jonabi. Donjuru e rangach madiny, nikech yo madhi e tho lach. Bende rangach midonjogo kuno duong', kendo joma luwe ng'eny. To yo madhi e ngima diny, bende rangach midonjogo tin, kendo joma nwang'e nok. Beduru motang' ni jonabi mag miriambo, mabiro iru korwakore gi lep rombe. To chutho gin mana ondiegi mangemo. Unung'e joma kamago mana gi olemo maginyago. Bende ji nyalo pono olemb mzabibo kuom kudho? Koso digipon ng'owo kuom oriang'? Ka ok mana kuom yiend olemo? Yien mabeyo nyago olemo mabeyo, to yien maricho nyago olemo maricho. Yath maber ok nyal nyago olemo maricho, kendo yath marach ok nyal nyago olemo mabeyo. To yath ka yath ma ok nyag olemo mabeyo itong'o, miwit e mach. Mano emomiyo awacho ni, unung'e joma kamago mana gi olemo maginyago. Kik upar ni ji duto maluonga ni, Ruoth, Ruoth, ema nodonji e pinyruoth polo. Ooyo, joma timo gik ma wuora manie polo dwaro kende ema nodonji. Ka chieng' giko chopo, to ji mathoth nowachna niya, Ruoth, Ruoth, donge ne wakoro wach e nyingi, kendo wagolo jochiende e nyingi? Koso donge e nyingi ema ne watimo e honni? Eka anawachnegi niya, ne ok ang'eyo ngang'. Ayeuru kuoma un jorichogi. Mano emomiyo ng'at mowinjo wechenagi mi orito chalo gi ng'at mariek mane ogero ode e wi lwanda. Koth ne ochwe maduong' mi ohula omol, kendo yamo bende nokudho mogoyo odno, to ne ok opodho nikech mise mare ne oketi e wi lwanda. To ng'at ma owinjo wechenagi to ok omako chalo gi ng'at mofuo mane ogero ode wi kuoyo. Koth ne ochwe maduong' mi ohula omol, kendo yamo bende nokudho mogoyo odno mi oruombore piny matek.
Kane Yesu osetieko wacho wechego duto, ji ne owuoro puonjne, nimar ne ok opuonj kaka jopuonjgi mag chik puonjo, to ne opuonjo ka ng'at man-gi teko. Mathayo 8. Kane Yesu oselor oa e got, oganda maduong' noluwe. Jadhoho moro nodhi ire, mogoyo chonge piny, kawachone niya,
Jaduong', ang'eyo ni inyalo changa ka ihero timo kamano.
Yesu norieyo lwete, momule, kawachone ni,
Ayie, changi ibed mangima.
Gikanyo no dhohone ne ochango. Eka Yesu nowachone niya,
Kik ihul ni ng'ato wachni, to dhiyo ir jadolo mondo orang dendi. Bang'e itim misango mane Musa ogolo chikne mondo otim. Mano biro nyiso ji duto ni koro ichango.
Yesu nodonjo Kapernaum, mi jaduong' lweny moro ma Jarumi nobiro ire mohombe mondo okonye, kawacho niya,
Jaduong', jatichna ninde e oda kucha, to en gi tuo athany, kendo rem rame malich.
Yesu nodwoke ni,
Ayie, abiro dhi mondo achange.
To jaduong' lweny nowachone niya,
Ooyo, jaduong', ano ok owinjore idonje buo tat oda, to wach mana wach kende, to jatichna biro kuo. Ang'eyo kamano nikech an bende an ng'at michiko, to an awuon bende an gi askeche ma achiko. Ka awacho ni moro ni dhiyo, to odhi. Kendo ka awacho ni machielo ni bi, to obiro. Jatichna bende ka awacho ni tim kama, to otimo.
Kane Yesu winjo kamano, ne owuoro mi owacho ni joma ne luwe niya,
Adier awachoni ni pok aneno e yie machal gi mar ng'atni, kata mana kuom Jo-Israel. Bende awachoni ni ji mang'eny nobi koa yo wuok chieng' gi yo podho chieng', kendo ginibed e pinyruodh polo, ka gichiemo gi Ibrahim gi Isaka kod Jakobo. To joma ne onego bed kuno nowit oko e mudho mandiwa, kama ywagruok gi muodo lak nitie.
Eka Yesu nowacho ni jaduong' lweny niya,
Koro dhi adhiya dala. Kaka iseyeno e kaka gino mondo timreni.
Kamano jatichne nochango mana gi kanyono. Yesu nodhi e od Petro, mi oyudo ka min chi Petro nindo, ka nigi midhusu. Yesu nomako lwet dhakono, mi midhusu mane en go orumo, kendo noa malo, motiyo nigi. Kane piny ochopo dhiambo, ji nokelo joma thoth man gi jochiende ir Yesu, mi Yesu nogolo jochiende go mana gi wach kende, kendo nochango joma tuo duto. Mano notimore mondo ochop gima janabi Isaya nosewacho niya,
En owuon ne okao midekrewa, kendo noting'o tuochewa.
Kane Yesu neno ganda maduong' koluore, nowacho ni jopuonjre ne mondo ging'ad nam, gidhi loka machielo. To japuonj chik moro nobiro ire, mowachone niya,
Japuonj, ayie luwi kamoro amora midhiye.
To Yesu nodwoke niya,
Bwe nigi buchegi, kendo winy bende nigi utgi. Wuod dhano to onge kata gi kama ketie wiye.
Eka ng'at moro, mane achiel kuom jopuonjre Yesu, nowacho ni Yesu niya,
Jaduong', yena mondo akwong adog ayi kuora, eka anabi aluwi.
Yesu to ne odwoke ni,
We joma otho oik jogi motho, into luwa.
Yesu nodonjo e yie, mi jopuonjre ne nodhi kode. To ahiti malich notugore e nam, mi apaka oimo yie. Yesu to noyudo nindo otero. Jopuonjre ne nosudo ire, mochiewe, kawachone niya,
Ruoth, reswa, watho.
Yesu nodwokogi kapenjogi ni,
Ere gima omiyo uluor? Un joma nigi yie matin gi.
Eka noa malo, mokwero ahiti kod apaka, mi nam okwethi. Ne giwuoro giduto, ka gipenjore niya,
Ng'atni en ng'at manadi, makata mana yamo gi apaka to winje awinjani?
Kane Yesu osechopo loka machielo, e piny jo Gadara, ji ariyo mowuok kar iko jomotho nobiro ire. Jogo ne nigi jochiende, kendo ne giger, maonge ng'ama ne nyalo kadho kanyo. Ne gigoyo koko ka giwacho niya,
Yahye Wuod Nyasaye, ilalano kodwa, kose isebiro mondo isandwa kapok ndalowa moketi ochopo.
To kweth maduong' mag ngurue noyudo kwayo mochwalore gi kanyo. Jochiendego nokwayo Yesu niya,
Iriembowa! Terwa ir ngurue kande mondo wadonj kuomgi.
Yesu nowacho nigi ni,
Ara, dhiuru!
Omiyo negidhi, mi gidonjo kuom nguruego, kendo kwethno duto noringo matek, karidore nyaka ei nam, mi pi onego gi pe. Jokwadh nguruego noringo matek, modok dala, mi ohulo wachno duto, to moloyo ne gihulo gima notimore ni joma ne nigi jochiende. Kuom mano, jogweng'no duto nowuok mondo one Yesu, to kane ginene, ne gikwaye mondo oa e gweng'gi. Mathayo 9. Yesu noidho yie, modok loka machielo, mi odhi dalagi. Ji moko nokelo ng'at man gi tuo athany ire, koting'o e ng'angu. Kane Yesu oneno yie ma jogo nigo, nowacho ni ng'atno niya,
Bed gi kwe, richo ni oweni.
To jopuonj chik moko noparo e chunygi giwegi ni,
Jali yanyo Nyasaye.
To Yesu nong'eyo gima giparo, omiyo nowacho nigi niya,
Marang'o uparo gik maricho kamago e chunyu? Ere gima yot kuom weche ariyogi? Wacho ni, richo ni oweni. Koso wacho ni, chung' mondo iwuoth idhi. To koro abiro nyisou adier ni Wuod Dhano nigi teko mar weyo ne ji richo e piny ka.
Eka nowacho ni ng'at matuono niya,
Chung', ikaw ng'anguni mondo idog dala.
Ng'atno nochung' modhi dala. Kane ji oneno gima otimore, ne giluor mi gipako Nyasaye kuom miyo dhano teko makamano. Yesu noa kanyo, kendo kane oyudo wuotho, noneno jasol osuru moro miluongo ni Mathayo kobet kar solo osuru. Yesu nowachone ni,
Luwa.
mi Matayo noa malo moluwe. Bang'e, kane Yesu chiemo e od Matayo, josolo suru mang'eny kod joricho nobiro mochiemo kode kaachiel gi jopuonjrene. Jofarisai moko noneno kamano, miyo penjo jopuonjrene ni,
ere gimomiyo japuonju chiemo gi josol osuru kod joricho?
To Yesu nowinjo ka gipenjo kamano, omiyo nowacho nigi niya,
joma ngima ok dwar jathieth, to mak mana joma tuo ema dwaro. Dhiuru mondo upuonjru tiend gima Muma wacho ni, ok adwar mondo ji otimna misango, to adwaro mana ni mondo gibed mang'won. Ne ok abiro mondo aluong joma kare, to abiro mana ni mondo aluong joricho.
Bang'e jopuonjre mag Johana Jabatiso nobiro ir Yesu mopenje niya,
ere gimomiyo wan gi jofarisai watuyo chiemo pile, to jopuonjre ni to ok tim kamano?
Yesu nodwokogi niya,
uparo ni wend kisera nyalo bedo mokuyo ka wuon kisera pod ni kodgi? Ngang', mano ok nyalre. To ndalo biro manogolie wuon kisera kuomgi, eka ginitwe chiemo. Onge ng'ama nyalo bao lao moti gi rabao manyien, nikech rabao no dijow lao no, mimed yeche moloyo. Bende divai manyien mapok ochiek ok nyal ol e ndede moti, nikech ka otim kamano, to ndede diyechi mikethre, kendo divai pukre. Kuom mano, divai manyien iolo mana e ndede manyien, eka divai gi ndede ok kethre.
Kane pod Yesu wacho ni gi wechego, jaduong' od lemo moro nobiro ire, mogoyo chonge piny, kawachone niya,
nyara oatho sani, to iye ibi ket lweti kuome, mondo bed mangima.
Omiyo Yesu noa malo, moluwe. Jopuonjrene bende nodhi kode. To dhako moro mane iyo sechwer kuom higni 12 nosudo gi yo kang'e Yesu, momulo riak lawe, kawacho e chunye niya,
ka amulo kata mana riak lawe kende, to abiro chango.
Yesu nolokore, moneno dhako no, miyo wachone niya,
nyara, bed gi kwe, yeni ema omiyo ichango.
Kamano dhako no nochango mana gi kanyo no. Kane Yesu ochopo e od jaduong' no, noyudo ji ka goyo asili, kendo ywak malit. Nowacho nigi niya,
wuoguru duto, nyako ok otho, to onindo aninda.
To giduto ne ginyere anyera. Eka kane osegol ji oko, Yesu nodonjo e ot, kuma nyako nitie. Ne omako bade, mi ochung'. Bang'e humb wachno nolandore e gweng'no duto. Yesu noa kanyo, to kane oyudo owuotho odhi, muofni ariyo nochako luwe, kakok niya,
Wuod Daudi, yie ikechwa.
Bang'e, kane Yesu odonjo e ot, muofni go nobiro ire, mi openjogi niya,
uyie ni an gi teko mar timo gima ukwayano?
Ne gidwoke ni,
ee, jaduong, wayie.
Eka Yesu nomulo wengegi, kawacho niya,
kaka yieu obet, e kaka mondo timrenu.
Gikanyo no wengegi noyaore. To Yesu nokwero gi matek ni kik ginyis ng'ato wachno. To kata kamano, kane gia kanyo, ne gidhi gilando humb Yesu e gweng'no duto. E kinde mane jogo dhi, jomoko nokelo ng'ato ma jachien oloko momo ir Yesu. To kane oseriemb jachienno, ng'atno nochako wuoyo. Ji duto nowuoro kawacho ni,
nyaka nene pok waneno e gima kama e Israel.
Jofarisai to nowacho niya,
Ruoth jochiende ema miye teko mogologo jochiende.
Bang' mano, Yesu nowuotho e mier madongo gi matindo duto, kapuonjo ji e utgi mag lemo. Nolando wach maber mar loch Nyasaye, kendo nochango tuoche duto mopogore opogore. Kane oneno ji kaka ng'eny, nokechogi nikech ne gichandore, kendo gidiwo mana ka rombe maonge jakwath. Omiyo nowacho ni jopuonjrene niya,
cham ochiek mathoth, to jokeyo ema nok. Emomiyo kwauru wuon puodho mondo oor jotich odhi okane cham.
Matayo 10. Yesu noluongo jopuonjre ne 12 miyo teko mar golo jochiende kendo mar chango tuoche duto mopogore opogore. Jopuonjre 12 go e magi. Mokuongo en Simon, ma bende iluongo ni Petro, gi Andrea owadgi, kod Jacobo gi Johana ma yawuot Zebedi, gi Filipo, gi Bartolomayo, gi Thoma, kod Mathayo ma jasol osuru, gi Jacobo wuod Alfayo, gi Thadayo, gi Simon ma jakedo ni piny, kod Judas Iscariot mane ondhogo Yesu. Yesu nooro joote 12 go kowacho ni giniya,
"Kik udhi e piny joma ok Joyaudi, bende kik udonj e dala jo Samaria moro amora. To dhiouru mana kuom Joisrael molal karombe. Kamoro amora mudhie, to landieuru wach niya, loch polo chiegni. To bende changuru joma tuo, kendo chieruru joma otho. Bende puodhuru jodhoho, kendo goluru jochiende. To kaka useyudo nono, un bende chiuru nono. Kik uting' pesa kata matin e mifukeu. Bende kik uting' mifuke mag wuoth, kata sede 2, kata wuoche, kata luth, nikech jatich owinjore gi chiembe. To kudonjo e dala moro, bed ni oduong' kata otin, to ranguru ng'at moyie rwakou, mondo ubed e ode nyaka ua. Ka udonjo e odno, to mosuru jo odno ni, okweuru. Ka weg odno rwakou, to kwe mugwedho gigo mondo osik kanyo. To ka ok girwakou, to kweu mondo oduognu. To ka ng'ato ok orwakou, kata otamore winjo wecheu, to teng'uru buch tiendu ka uwuok e ode kata e dalane. Awachonu adier ni, chieng' bura, to Nyasaye nokum jo dalano malit moloyo kaka nokum jo Sodom gi jo Gomora. Winjuru, aoru mana karombe madhi e dier ondiegi. Emomiyo beduru mariek ka thuol, kendo beduru mamuol ka kuru. To beduru motang' ni ji, nimar gidimaku miyalo e bura, kendo ginichwadu e utgi mag lemo. Noteru e nyim jotelo, kendo e nyim ruodhi nikech an, mi unuland wach maber ne jogo, kendo ni joma ok Joyaudi. To ka gimakou, to kik uparru ni weche maduwachi, nikech ka kinde ma kamano chopo, to nomiu gima onego wachi, nimar weche mubiro wacho ok nobed mau, to ginibed mag roho mar wuonu. Ng'ato nondhogo wadgi mondo negi, kendo wuone nondhog nyithindgi. Nyithindo bende nolokre gi jonyuolgi, mi chiwgi mondo oneggi. Ji duto nobed mamon kodu nikech an, to ng'ama otimo kinda nyaka giko ema nokwo. Ka gisandou e dala moro, to ringuru udhi e dala machielo. Nikech awacho ni adier ni ok unutiek tiju e piny Israel duto, kapok Wuod Dhano obiro. Japuonjre ok duong' moloyo japuonjne. Misumba bende ok duong' moloyo ruodhe. Ber mondo japuonjre obed marom gi japuonjne, kendo misumba bende obed marom gi ruodhe. Ka ji luongo wuon dala ni ruodh jochiende, jodala ne to koro degiyany machal nadi. To kik uluor ji, nimar onge gimoro amora mopandi ma ok nong'ere achien, kendo onge wach moro maling'ling' ma ok nofwenyre. Gima awachonu e mudho, wachuru e lela, kendo gima okuodhnu e itu, to huluru ratiro. Kik uluor joma nego mana ringruok kende, to ok nyal nego chuny. To luoruru jal manyalo tieko chuny kaachiel gi ringruok e mach mak rum. Oyundi 2 donge ing'iewo otonglo achiel kende. To kata kamano, onge kata achiel kuomgi manyalo lwar piny mak wuonu ong'eyo. To un, kata mana yie wiu duto bende osekwan. Kuom mano, kik ubed maluor, nikech unuloyo oyundi ndalo mang'eny. Ng'ato ang'ata mohulo ni en ng'ata e nyim ji, an bende anahul ni en ng'ata e nyim Wuora ma e polo. To ng'at ma okweda e nyim ji, an bende anakwede e nyim Wuora ma e polo. Kik ugal ni asebiro mondo akel kwe piny. Oyo, Asebiro mana ni mondo akel lweny. Asebiro mondo athu ng'ato gi wuon mare, kendo athu nyako gi min mare. Bende mondo athu chi wuowi gi wuon odgi. Kamano wasik ng'ato nobed mana joodgi. Ka ng'ato ohero wuon kata min gi hera matut moloyo hera moherago, to ok oromo bedo ng'ata. Kata ka ng'ato ohero wuode kata nyare moloyo kaka ohera, to en bende ok oromo bedo ng'ata. Ng'at ma ok okao msalape kendo luwa, to ok oromo bedo ng'ata. Ng'at mohero ngimane, to ngimane nolalne. To ng'at mowito ngimane nikech an, to noyud ngimane. Ng'at morwakou, to orwako mana an. Kendo ng'at morwaka, to rwako mana jal mane oora. Ka ng'ato orwako janabi nikech janabino en jaote Nyasaye, to noyud pok ma janabi yudo. Kendo ng'at morwako ng'at makare nikech en ng'at makare, noyud pok ma ng'at makare yudo. Adier awachonu ni, ng'at momiyo japuonjrena moro matinie moloyo kata mana pi mang'icho modho nikech ng'atno en japuonjrena, noyud pokne maonge kiawa.
Mathayo 11. Kane Yesu osetieko puonjo jopuonjrene 12, noa kanyo modhi mondo land wach maber kendo puonji e mier machiegni gi kanyo. Johana Jabatiso nowinjo gi e jela gik mane Kristo timo, omiyo noro jopuonjrene moko ire mondo odhi openje ni,
"In e jal monego bi kose pod warit ng'at machielo?"
Yesu nodwokogi niya,
"Doguru mondo unyis Johana gik musewinjo kendo uneno. Nyiseuru ni muofni neno, pudhe wuotho, jodhoho chango, joma itgi odino winjo wach, joma otho ichiero, kendo joma odhier ilandonegi wach maber. To ng'at ma wachna ok chwan chunye en jahawi."
Kane oyudo jopuonjre Johana koro dok, Yesu nowuoyo ni ji kuom Johana kopenjogi niya,
"E kinde mane udhi ir Johana e thim, ang'o mane udhi neno? Odundo mayamo yengo koso? To ka ok kamano, to ang'o mane udhi neno? Koso ne udhi neno ng'at morwakore gi lewni mabeyo? Ooyo, joma rwakore kamano iyudo mana e ut ruodhi. To kara, ang'o mane udhi neno kuno? Neno janabi koso? Adier awacho ni ne udhi neno ng'at moloyo janabi. Nike Johana e jaote ma muma wuoyo kuome ni, 'Eri aoro jaote na otel nyimi mondo olos niyo.' Awachonu adier ni, kuom yawuot mon duto, onge moro maduong'e moloyo Johana Jabatiso. Kata kamano, ng'at matinie mogik e loch polo to loye gi duong'. Chakre ndalo Johana Jabatiso nyaka chil kawuono, ji osebedo kadwaro donjo e pinyruodh polo gi teko. Kendo joma rateke ema donjoe. Nikech nyaka chop ndalo mane Johana obiroe, jonabi duto kod kitap chik Musa nosebedo kanyiso gik mabiro timore. Kendo ka unyalo yie wachna, to ubiro neno ni Johana Elija mane okor wachne ni nobi. Ng'at man gi it mar winjo, to mondo owinji. Ere gima dapim go tieng' ma kawuono ni? Gichalo gi nyithindo mobet e pap, makok ni jowetegi ni, 'Nende wagoyonu thum, to ne utamuru miel. Bende ka nende wagoyonu nduru, to ne udagi ywak.' Awachonu kamano nikech Johana nobiro modak katweyo chiemo kendo ka ok madh divai. Omiyo ji duto wacho ni jachien ni kode. Wuod dhano to nobiro ka chiemo kendo metho. Omiyo ji duto wacho niya, 'Neeuru jali. En jawuoro kendo jamer. Bende en osiep josol osuru kod joricho.' To kata kamano, awachonu ni, olemo ma rieko mar Nyasaye nyago ema nyiso ni rieko ne nikare."
Yesu nochako wuoyo kuom mier mane otimo e honni mang'eny, korogo ni joma odakie nikech ne gitamore loko chunygi. Nowacho nigi niya,
"Yae, un jo Korazin, mano kaka unune malit. Yae, un jo Bethsaida, mano kaka un bende unune malit. Dine bed ni honni mane otimnu ne otim mana ni jo Turo gi jo Sidon, to dikoro ne giseloko chunygi mi girwako piende gugru kendo gibukore buru. Awachunu ni, chieng' bura to Nyasaye nokumu malit moloyo kaka nokum Turo gi Sidon. To in dala mar Kapernaum, iparo ni initing'ri malo nyaka e polo koso? Oyo, ibiro boli piny, mana e piny joma otho. Dine bed ni honni mane otim kuomi ne otim Sodom, to dikoro Sodom pod nitie nyaka chil kawuono. Awacho ni, chieng' bura to Nyasaye nokumi malit moloyo kaka nokum Sodom.
E kinde no Yesu nowacho niya,
Awuora ma Ruodh polo gi piny, agoyo ni erokamano nikech isepando wechegi ni joma riek kod joma osomo, to isenyiso mana ji ajia. Adier Wuora, osetimore kamano nikech mano e kaka ne long'oni. Wuora oseketo gik moko duto e lweta. To onge ng'ama ong'eyo Wuowi, to mak mana Wuoro ema ong'eye. Bende onge ng'ama ong'eyo Wuoro to mak mana Wuowi, kod joma Wuowi omiyo ong'eye. Biuru ira, un duto mujony kendo mugangoru mapek, mondo amiu yueyo. Rwakuru lodi ma amiyou e ng'utu, kendo puonjreuru kuoma, nikech chunya muol kendo dembore. Kamano unuyud yueyo e chunyu, nimar lodi ma amiyou yom, kendo misika yot.
Mathayo 12. Chieng' sabato moro e kindego, kane Yesu wuotho e puothe mag ngano, jopuonjre ne nodenyo, omiyo ne gichako jako wi ngano mondo gicham. To kane jofarisayo neno kamano, ne giwacho ni Yesu niya,
Ne kaka jopuonjre ni timo gima chik okwero ni kik tim chieng' sabato.
To Yesu nodwokogi kapenjogi niya,
Pok usomo gima ne Daudi otimo chieng' mane kech kae, kaachiel gi joge? Donge ne odhi e od Nyasaye, mi ochamo makati miketo e nyim Nyasaye, ma chikwa okwero ni en kata joge kik cham, to mak mana jodolo kende? Koso pok usomo e chik Musa ni chieng' sabato ka chieng' sabato jodolo tiyo e hekalu, ka ketho chik sabato, to kata kamano gionge bura? Koro anyiso ni nitiere gimoro kaeri man gi duong' moloyo hekalu. Muma wacho ni, Ok adwar mondo ji otimna misango, to adwaro mana ni mondo gibed mang'won. Dine bed ni uwinjo tiend wachno, to da ok ung'ado bura ne joma ok oketho, nikech Wuod Dhano en Ruodh Sabato bende.
Kane Yesu oa kanyo, nodhi e od lemo moro, moyudo e ng'at ma lwete otal. To jomoko ne ni kanyo mane dwaro donjo ni Yesu kuom ketho chik. Omiyo ne gipenje niya,
Bende chikwa oyie mondo chang ng'ato chieng' sabato?
Yesu to nodwokogi kapenjogi niya,
Ka ng'ato kuomu nigi rombo achiel, mi onyumore e bur chieng' sabato, donge doywae mogole oko? Koro dhano to loro rombo nyadidi? Mano nyiso ni chikwa oyienwa timo gima ber chieng' sabato.
Eka nowacho ni ng'at ma lwete otalno niya,
Rie lweti.
Ng'atno norieyo lwete, mi lwete odoko mangima mana kaka komachielo. To jofarisai nowuok, modhi ochano kaka digi negi Yesu. Yesu nong'eyo gima ne gidwaro timo, omiyo noa e gweng'no. Ji mathoth noluwe, kendo nochango giduto, to nokwero gi matek ni kik ginyis ng'ato wachne. Nokwero gi kamano mondo gima ne Isaya janabi okoro otimre. Nyasaye nosemiyo Isaya owacho niya,
Neuru, ma e jatichna maseyier. En ng'at mahero kendo ma chunya morgo. Anaket roho mara kuome, kendo en onyis ogendini duto adierana. Ok nokogi, kata nduru ok nogo. Duonde bende ok nowinji e wang' yore. Kata mana odundu motore ok notur, mi owit ka gima nono. Kendo ok nosim kata mana taya maliel marachrach, nyaka chopo kel bura makare kuonde duto. Kuom mano, ogendini duto noket geno margi kuome.
Ji moko nokelo ni Yesu ng'ato ma jachien oloko muofu kendo momo. Yesu nochange, mi koro ne onyalo wuoyo kendo neno. Ji duto nowuoro, kapenjore niya,
Bende ng'atni dibed wuod Daudi adier?
To jo Farisai kane owinjo kamano, ne giwacho ni
jali golo jochiende mana nikech Beelzebul, ruoth jochiende, emomiye teko mar timo kamano.
Yesu nong'eyo gima giparo, omiyo nowacho ni giniya,
piny moro amora ma joge opogore e kindgi iwegi ok nyal betie. Bende dala kata ot ma joge opogore ok nyal chung'. Kuom mano, ka Satan ema golo Satan wadgi, to mano nyiso ni opogore kende owuon. Koro ere kaka loch ne dichung'? To bende, ka uwacho ni agolo jochiende gi teko mar Beelzebul, kara jouto yudo teko mar gologi kanye? Omiyo, kamano e gima uwacho, to jougo ema biro ng'eng'ou. To ka agolo jochiende gi teko mar Roho mar Nyasaye, to kara ng'euru ni loch Nyasaye osechopo kuomu. To bende, onge ng'ama nyalo turo od ng'at maratego mikao mwandune makmana ka okwongo otweyo ng'at maratego no eka doyak ode. Ng'at ma ok odokna to mon koda, kendo ng'at ma ok konya choko romba to keyo romba akeya. Mano emomiyo awachonu ni richo duto mag ji nowenegi, kaachiel gi ayany duto magiyanyogo Nyasaye. To ayany ma ng'ato oyanyogo Roho to ok nowene. Ng'at mowacho wach moro marach kuom Wuod Dhano to nowene. To ng'at mowuoyo marach kuom Roho Maler ok nowene e pinyni kata e piny mabiro. Ka ng'ato dwaro olemo mabeyo, to nyaka obed gi yath maber. To ka en gi yath marach, to oyudo mana olemo maricho, nikech yath ing'eyo mana gi olemo monyago. Un nyithi thuondegi, ere kaka weche mowacho dibed mabeyo, to un uwegi un joricho? Chutho gik mopong'o chuny dhano ema wuok e dhoge. Ng'at maber golo gik mabeyo kuom mwandu mabeyo mokano e chunye. Ng'at marach to golo mana gik maricho kuom mwandune maricho. Awachonu ni, chieng' bura, ng'ato ka ng'ato nodwok wach kuom weche manono duto mosewacho. Weche mawuok e dhogi ema nomi ilo bura, kata ema nomi bura loyi.
Jopuonj chik moko kod jofarisai moko nowacho ni Yesu niya,
Japuonj, wadwaro mondo itimnwa hono manyiso ni in gi teko moa kuom Nyasaye.
Yesu nodwokogi ni,
tieng' marach kendo maweyo Nyasaye ni kwayo mondo otimnegi ranyisi. To onge ranyisi manotimnegi mak mana ranyisi mar janabi Jona. Kaka Jona nobet ei rech mang'ongo kuom ndalo adek, odiechieng' gotieno, e kaka Wuod Dhano bende nobed ei lowo kuom ndalo adek, odiechieng' gotieno. To chieng' bura, Joninive nochung' midonjnu, nikech kane Jona olando negi wach Nyasaye, to negi lokore mi giweyo richogi, to awacho ni koro nitie gimoro kaeri man gi duong' moloyo Jona. Chieng' bura, ruoth madhako mar piny milambo nochung' kendo nodonjnu, nikech ne oa kuma bor ahinya mondo obi owinj rieko Solomon. To awacho ni koro nitie gimoro kaeri man gi duong' moloyo Solomon. Ka jachien marach osewuok kuom ng'ato, to owuotho kuonde motwo ma pi onge. Kodwaro kar yueyo, to ok oyudi. Bang'e owacho niya, we adog e oda kuma ne aaye. Kuom mano odok, to oyudo ka ot ni nono, kendo oywe, mi olos maber. Eka owuok odhi oomo jochiende mamoko abiryo maricho moloye, kendo gidonjo mi gidag e odno. Kamano achien ngima ng'atno doko marach moloyo kaka ne en chon. Mano bende e kaka notimre ni tieng' marachni.
Kane Yesu pod wuoyo gi ji, min mare gi owetene nobiro, mochung' gi oko ka dwaro wuoyo kode. Eka ng'at moro nowacho ni Yesu niya,
Meru kod oweteni ochung' oko, kendo gidwaro loso kodi.
To Yesu nodwoke ni,
Mama en ng'a? Koso owetena to ng'a gini?
Bang' mano nosiemo jopuonjrene gi lwete, kowacho niya,
Neuru, magi e mama kod owetena. Ni mar ng'ato ang'ata matimo gima wuora ma e polo dwaro e owadwa, gi nyamera, kod mama.
Mathayo 13. Chieng' onogo, Yesu nowuok e ot mi odhi obet piny e dho nam
kapuonjo ji. Oganda mane ochokore moluore ne duong' ahinya, omiyo nodonjo e yie, mobetie, ka ji to ochung' gi oko e dho wath. Noloso kodgi gi ngeche kuom weche mang'eny. Nowacho nigi niya,
"Ng'at moro ne odhi chuoyo, to kane oyudo chuoyo, kodhi moko nolwar e wang' yo, mi winy obiro mochamo. To kodhi moko nolwar kama otimo lwanda, ma lowo operore, mine gitwi piyo, nikech lono ne ok tut. Bang'e chieng' nowuok, mowang'o cham mapod tindogo. Kendo kaka tiendegi ne ok nyal donjo matut, ne gitwo piyo piyo. Kodhi moko to ne olwar e kind kudho, kendo kudhogo nodongo mothung'ogi. To kodhi moko nolwar e lowo maber, omiyo ne ginyak. Moko nonyago kodhi 100, to moko 60, to moko 30.
Eka Yesu notieko kawacho niya,
"Ng'at ma nigi it mar winjo, to mondo winji."
Jopuonjre Yesu nodhi ire mopenje ni,
"Ere gimomiyo iwuoyo ni ji gi ngeche?"
Yesu nodwokogi niya,
"Un osemiu ng'eyo weche mopondo mag loch polo, ji mamoko to ok omi. Nimar ng'at man go ema nomedi, mibed gi gik mang'eny moloyo. To ng'at ma onge go noma kata mana mano matin ma en go. Awuoyo negi gi ngeche nikech girango gik moko to ok gine. Bende giwinjo wach to ok donjnegi. Kata ng'eyo tiende bende ok ging'e. Kamano gima ne Isaya okoro koro timore kuomgi. Nokoro niya, winjo to unuwinji, to wach ok nodonjnu ngang'. Kendo neno to ununen, to ok unung'e tiend wach. Nimar chuny oganda ni osedoko mapek, kendo gisedino itgi, bende giseumo wang'gi. To kadani ok kamano, to dikoro gineno. Kendo dikoro itgi winjo wach, bende dikoro wach donjonegi, mi gilokre, giduog ira, kendo achang'gi. To un johawi, nikech wenge uneno, kendo it winjo wach. Adier awacho ni jonabi mang'eny nogombo neno gik makoro unenogi, to ne ok ginyal neno, bende ne gigombo winjo gik ma uwinjogi, to ne ok ginyal winjo. To un, chikuru itu mondo uwinj tiend ngech jachuoyo. Ng'at ma winjo wach loch Nyasaye, to ok donjne, chalo gi kodhi mane olwar e wang' yo. Ng'ama rach biro, kendo mae gima ochwo e chunye. To kodhi mane olwar e lwanda, kama lowo operore, e jalo ma winjo wach, to yiego piyo piyo gi mor. To wachno ok moki e chunye, omiyo ok odag aming'a, kendo ka chandruok kata sand moro obiro nikech wachno, to opodho piyo piyo nono. Kodhi mane olwar e kind kudho, to e ng'at ma winjo wach to paro mag piny gi ber mar mwandu thung'o wachno, mi ok nyag gimoro. To kodhi mane ochwo e lowo maber e ng'at ma winjo wach, kendo donjone. Onyak maber, mana ka kodhi mamoko nyak 100, to moko 60, kendo moko 30.
Yesu nogoyo nigi ngero machielo niya,
"Loch polo chalo gi ng'at mane ochwo kodhi mabeyo e puothe. To otieno, kane ji nindo, jasike nobiro mochwo ogolo e kind cham. Kuom mano, kane cham odongo kendo omoyo, to ogolo bende ne nie kindgi. Jotich wuon puodho nodhi ire, mopenje niya, Jaduong', donge kodhi mabeyo lilo ema ni ichwoyo e puothi? Kaka mano, to ogologi oa kure?" Ento nodwokogi niya, "Jasigu moro ema otimo kamano." Eka jotich ne nochako penje ni, "Idwaro ni mondo wadhi wapudhgi oko koso?" To nodwokogi ni, "Oyo, kik utim kamano. Dipo ka upudho cham kaachiel gi ogolo. Wegiuru aweya gidong giduto nyaka ndalo keyo chopi. Eka ananyis jokeyo ni mondo gikwong gipudh ogolo, gitwe wiye wiye mondo giwang' e mach. Bang'e gikacham, giole decha.
Yesu nochako goyo nigi ngero moro niya.
Loch polo chalo gi koth karadali mane ng'ato okao mopidho e puothe. En kodhi matinie moloyo kodhi mamoko duto, to ka osedongo, to odoko yath maduong'ie moloyo yien duto, kendo winy biro migedi e bedene.
Yesu nochako goyo nigi ngero machielo niya.
Loch polo chalo gi thowi mane dhako moro okao mobagogo mogo atonge adek, mi bang'e ochiek maber.
Kane Yesu puonjo ji wechego duto, to nowuoyo nigi mana gi ngeche. Adier, ne ok owach nigi gimoro mak mana e yor ngero. Mano notimore mondo gima ne janabi owacho otimre. Janabi no nowacho ni,
anawuo kodgi mana gi ngeche, kanyisogi gik mosebet kopondo nyaka ne piny chakre.
Eka Yesu noweyo ji modonjo e ot. Jopuonjre ne odhi ire, mokwaye ni mondo olok nigi tien ngech ogolo mochwo e puodho. Yesu noduokogi niya,
ng'at mane ochwoyo kodhi mabeyo en wuod dhano, to puodho e piny. Kodhi mabeyo to e joma oyie loch polo, to ogolo e joma luo Satan. Kendo jasigu mane ochwoyo ogolo e Satan. Keyo to e giko piny, kendo jokeyo e malaika. Kaka ichoko ogolo, kendo iwang'o e mach, e kaka nochok ji, miwang' chieng' giko piny. Wuod dhano noor malaikane mondo ochok gik moko duto mamiyo ji ketho, kaachiel gi joma richo, mi ogol oko e pinye, kendo owit e mach mager. Kanyo ywagruok gi mwodo lak nobedie. Bang' mano, joma kare norieny ka wang' chieng' e piny wuongi. Ng'at man gi it mar winjo, to mondo winji. Loch polo chalo gi mwandu mane opandi e puodho, mi ng'ato oyudo, mochako iko kendo. Ng'atno nodoko mamor ahinya, omiyo nodhi oloko gige duto pesa, mi oduogo ong'iew puodhono. Bende loch polo chalo gi ja ohala madwaro kite manengo gi tek. To ka osenwang'o moro maberie moloyo moko duto, to odhi oloko gige duto pesa mondo ong'iewego. To bende loch polo chalo gi tol mobole nam, mamako kit rech duto. Ka osepong', to jolupo ywaye oko e dho wath. Kendo gibet piny mondo gipog rech. Rech mabeyo gikete oserni, to maricho giwito oko. Mano bende e kaka notim ni ji chieng' giko piny. Malaika nowuogi kendo nopog joma richo kuom joma beyo, miwiti e mach mager. Kanyo ywagruok gi mudo lak nobedie.
Bang' mago duto, Yesu nopenjo jopuonjre ne ni,
bende wechego duto sedonjonu?
Ne gidwoke ni,
gisedonjonwa.
Eka nomedo wacho nigi niya,
kaka mano, to japuonj chik mapuonjore wach loch polo chalo gi wuon dala magolo mwandu manyien gi machon kar kenone.
Kane Yesu osetieko goyo ngechego, noa kanyo mi odok dalagi. Ne opuonjo e od lemo, mi joma ne owinjo kaka opuonjo nowuoro, mopenjore niya,
rieko makama kod teko mar timo honnigi, to jali oyudo kure? Donge en wuod japecho cha? Min mare donge iluongo ni Maria? Kose Jakobo gi Joseph gi Simon kod Juda donge gin owetene? Donge en ema nyiminene duto odak kodwa kagi? Koro gigi duto to oyudo kure?
Kamano ne gisin kode. Yesu to nowacho nigi niya,
janabi imiyo duong' kuonde duto, to mak mana jogweng'gi gi joodgi ema ochaye.
Ne ok otimo honni mang'eny kuno, nikech jogo ne onge gi yie. Mathayo 14. Ndalono ema ne Ruoth Herode owinjo e wach Yesu, mi owacho ni jodonge niya,
nyaka bed ni ng'atni en Johana Jabatiso. Osechiero oa kuom joma tho. Mane momiyo en gi teko gi duto?
Noyudo ka Herode osemako Johana motweyo e jela nikech wach Herodia, chi Filipo owadgi Herode, nimar Johana nosiko ka kwero Herode ni,
ok en gima kare kao dhakono.
Herode ne dwaro nego Johana, to kata kamano ne oluoro Joyahudi nikech ne gikao Johana ka janabi. To kane sao mar paro chieng' nyuol Herode ochopo, nyar Herodia nomiel mamit e nyim welo, mi olombo Herode ahinya. Mano nomiyo Herode okuongore ni nyakono ni nomiye gimoro amora mokwaye. To min nyako nosunde mondo okwa mana wi Johana Jabatiso okelne kanyo e tawo. Kane ruoth owinjo gima odwaro, chunye nodoko malit. To kata kamano nogolo chik mondo omi nyakono gima okwayo nikech kuongruok mane osekuongorego e nyim wende. Ne ooro ng'ato modhi ong'ado wi Johana e jela, okelo koketo e tao, miyo nyakono otero ni min mare. Bang'e jopuonjre Johana nobiro miyo kao ringre odhi oiko. Eka ne gidhi mi ginyiso Yesu gima osetimore. Kane Yesu owinjo wachno, noidho yie modhi kamoro e bath nam kar kende. To ji nowinjo kamano miyo wuok e miechgi moluoro oko gi tiendgi kadhi ire. Omiyo kane Yesu owuok e yie, noneno ji mathoth kendo nokechogi mochango joma tuo kuomgi. Kane piny ochopo dhiambo, jopuonjre ne nodhi ire mowachone ni,
"Piny koro yuso kendo kaeri en thim, omiyo en gi thuolo mondo odhi e miel ong'iew chiemo ma gibiro chamo."
To Yesu nodwokogi ni,
"Ok onego giya, un ema mondo umigi chiemo."
Ne gidwoke ni,
"To waonge gi gimoro ka, mak mana makate bich gi rech ariyo kende."
Yesu nowacho nigi ni,
"Kelna giuru ka."
Bang' mano, nonyiso ji mondo obed piny e lum. Eka nokao makati abich gi rech ariyogo, mong'iyo malo kendo ogwedhogi. Ne ong'ingo makati go momiyo jopuonjrene, eka jopuonjrene ne omiyo ji. Mi ji duto nochiemo moyieng'. Bang'e nokwany ng'injo modong' mopong'o aditni 12. Kar romb joma chuo duto mane ochiemo ne 5,000, ka ok okwan mon gi nyithindo. Bang'e, Yesu nowacho ni jopuonjrene mondo odonj e yie, otel nyime loka machielo, ka en to pod ogonyo ji mondo odog miechgi. Kane osegonyo ji, nodhi e got kar kende mondo olem, kendo piny noyuso kapod en mana kanyo kende. To yie koro ne nie chuny nam, ka apaka thage malich nikech yamo ne ogeng'one. Yesu nodhi irgi kar kogwen kawuotho e wi pi. To kane jopuonjre onene kowuotho e wi pi kamano, ne gibuok ahinya mi gikok ka giwacho niya,
"Macha jachien."
To gikanyo no Yesu nowuoyo kodgi kawacho niya,
"Beduru gi kwe. Kik ubed maluor. En mana an."
To Petro nodwoke ni,
"Ruoth, ka en in adier,
to wachna mondo awuoth e wi pi." "Abiro."
Yesu noyiene ni,
"Bi."
Omiyo Petro nowuok e yie mowuotho e wi pi kadhi ir Yesu. To kane oneno yamo, nobedo maluor mi ochako nyumore e pi. Ne oywak niya,
"Ruoth, resa!"
Yesu norieyo lwete piyo piyo momake kawachone ni,
"Yaye, mano kaka in gi yie matin. Marang'o ne riwo gi kiawa?"
Eka ne gidonjo e yie mi yamo okwe. Jopuonjre mane nie yie nomiyo Yesu duong' kawacho niya,
"Adier, in Wuod Nyasaye."
Kane gisetieko ng'ado nam, ne gigowo Genesaret, to ji nong'eyo Yesu, omiyo ne gioro wach e gweng'no duto mi okel joma tuo ire. Ne gihombe mondo oyie joma tuo omulie kata mana riak lawe kende. Kamano ji duto mane omulo riak lawe nochango. Mathayo 15. Bang'e jofarisai moko kod jopuonj chik moko nobiro ir Yesu koa Jerusalem mi openje ni,
"Ere gima omiyo jopuonjre ni ketho tim kwerewa? Ok gilogi e yo ma chikwa dwaro ka gidwaro chiemo."
Yesu nodwokogi ni,
"Un to, Ere gima omiyo uketho chik Nyasaye mana ni mondo urit chike uwegi? Nyasaye nowacho ni, luor wuoru gi meru, kendo ni, ng'at moyanyo wuon kata min nyaka negi. Un to upuonjo ni, ka ng'ato owacho ni wuon kata min ni, gik moko duto madakonyigo, asewalo ne tich Nyasaye, to koro ok onego kony wuon gi gimoro. Mano e kaka umiyo chike Nyasaye bedo kayiem nono, kuluo chike uwegi. Un joma wuondore ni ohero Nyasaye gi. Isaya ne nikare kane okoro wach kuomu ni, jogi paka mana gi dhogi, to chunygi bor koda. Gilama kayiem nono, nimar gipuonjo chike mag dhano, mana ka gima gin chike Nyasaye.
Yesu noluongo ji ire, mi owacho nigi niya,
winjuru gima awachonu mondo ung'e tiende. Gik madonjo e dho dhano ok ema mi dhano dok jaketho, to mana gik mawuok e dhoge ema miyo odoko jaketho.
Eka jopuonjre ne nobiro ire, mopenje niya,
bende ing'eyo ni jofarisai nende osin kodi kane giwinjo gimiwacho?
Yesu nodwoko gi ni,
gimoro amora mane wuora mae polo ok opidho, ibiro pudho. Omiyo wegiuru aweya. Gin jotelo ma muofni. Ka muofu otelo ne muofu wadgi, to donge giduto ginyumore e bur.
To Petro nokwaye mondo onyisgi tien ngerono. Yesu nodwoko gi ni,
kara un bende weche pok odonjonu? Donge uneno ka gik moko duto madonjo e dho dhano kadho e iye, kendo wuok oko? To gik mawuok e dho dhano amana e chunye, kendo mago ema miyo odoko jaketho. Nikech chuny dhano ema paro maricho nitie, mamiyo otimo gik maricho kaka nek gi terruok gi wuowo gi kuo gi miriambo kod kuoth. Mago e gik mamiyo dhano doko jaketho. To ka ng'ato ochiemo ka ok ologo e yo ma chik dwaro, to mano ok mi odok jaketho.
Yesu nowuok modhi e gweng' machiegni gi mier mag Turo kod Sidon. Dhako moro ma nyar Kanaan mane odak e gweng'no nobiro ire, mi okok kaywakne niya,
Ruoth, Wuod Daudi, ye ikecha. Jachien marach osemako nyara kendo thage malit.
To Yesu ne ok odwoke kata wach achiel. Bang'e jopuonjre ne nobiro ire mokwaye ni,
riemb dhako ni odhi nikech oluwo bang'wa kogoyo koko.
Yesu nodwoko ni,
ne oora mana ir Jo-Israel molal ka rombe.
Kane dhakono owinjo kamano, nobiro mopodho e tiend Yesu koywak niya,
Ruoth, konya!
Yesu nodwoke ni,
ok en gima ber wito chiemb nyithindo ne guogi.
To dhakono nowachone ni,
mano en adier, Ruoth. To kata mana guogi bende chamo ng'injo molwar e bwo mesa wegegi.
Mano omiyo Yesu nodwoke niya,
in dhako man gi yie maduong', gima idwaro mondo timreni.
Kamano nyare nochango gi e sano. Yesu noa kanyo mowuotho koluwo dho nam Galili. Eka nodhi e wi got moro mobet piny kuno. Ji mathoth nokelo ne rang'onde gi muofni gi pudhe gi momni kod jomoko duto matuo. Ne giketogi e nyime mi ochangogi. Ji nowuoro kane gineno momni ka wuoyo, kendo rang'onde kochango, gi pudhe ka wuotho, kod muofni ka neno, mine gipako Nyasach Israel. Yesu noluongo jopuonjrene mowacho nigi niya,
akecho jogi nikech gisebet koda kuom ndalo adek, to koro gionge chiemo. To ok adwar weyogi gidog ka gidenyo kamano, nimar dipo ka nong'no oterogi e yo.
To jopuonjre ne nopenje ni,
ere kama dwayudie chiemo e thim ka madirom oganda maduong' ni?
Yesu nopenjogi ni,
un gi makati adi?
Ne gidwoke ni,
wan gi makati abiriyo kod rech moko manok matindo tindo.
Yesu nowacho ni ji mondo obed piny. Eka nokawo makati abiriyo kod rech go mogoyo ni Nyasaye erokamano. Nong'ingo gi momiyo gi jopuonjrene, eka jopuonjrene ne opogo ni ji. Kamano ji duto nochiemo moyieng'. Bang'e ne okwany ng'injo modong' mi oromo atonge abiriyo. Kare rom joma chuo mane ochiemo ne 4,000 ka ok okwan mon gi nyithindo. Eka Yesu nogonyo ji moa. Ento nodonjo e yie modhi e gweng' Magadan. Mathayo 16. Jo-Farisai gi Jo-Sadukai nobiro ir Yesu mondo oteme. Omiyo negiwachone mondo otimnigi hono moro moa e polo manyiso ni Nyasaye ni kode. To Yesu nodwokogi niya,
"Godhiambo ka polo marmar, to uwacho ni piny biro lendo. To gokinyi ka polo marmar kendo dudo, to uwacho ni koth biro chwe. Ka ulony kuom rango polo kamano, mi ung'e gima biro timore. To ang'o mamono ufwenyo tiend ranyisi matimore ndalogi? Tieng' marach kendo moweyo Nyasaye ni kwayo mondo timnigi ranyisi, to onge ranyisi manotimnigi, mak mana ranyisi mar Jona."
Eka noweyogi, modhi. Kane jopuonjre ong'ado nam, modok loka machielo, negiyudo ni wigi owil gi makati. Yesu nowacho nigi niya,
"Yawuru wang'u mondo ubed motang' ni thop Jo-Farisai kod thop Jo-Sadukai."
To negichako wacho e kindgi giwegi ni,
"Owacho kamano nikech ne ok wabiro gi makati."
Yesu nong'eyo gima giwacho, omiyo nopenjogi niya,
"Ere gima omiyo uwacho ni ne ok ubiro gi makati? Mano kaka yie ma un go tin? Wach pok odonjo nu koso? Ok unyal paro makati 5 mane ang'ingo ne ji 5,000? Kod kar romb aditni mane okwanye ng'injo modong'? Koso ok unyal paro makati 7 mane ang'ingo ne ji 4,000? Kod kar romb atonge mane upong'o? Koro ere gima omiyo ok unyal winjo ni nende ok awuo kodu kuom wach makati?"
Eka ne ochako owacho nigi ni,
"Beduru motang' ni thop Jo-Farisai kod thop Jo-Sadukai."
Bang' mano, negifwenyo ni ok owach nigi ni mondo giritre kuom thowi, to mana ni mondo giritre kuom puonj mar Jo-Farisai kod mar Jo-Sadukai. Kane Yesu ochopo e gweng' Kaisaria Filipo, nopenjo jopuonjrene niya,
"Uwinjo ka ji wacho ni Wuod Dhano en ng'a?"
Negidwoke ni,
"Jomoko wacho ni en Johana Jabatiso, to moko ni en Elija. Moko bende wacho ni en Jeremia, kata achiel kuom jonabi mamoko."
Eka Yesu nochako openjogi ni,
"Un to uparo ni an ng'a?"
Simon Petro nodwoke ni,
"In e Mesia, Wuod Nyasaye mangima."
Yesu nowachone niya,
"Simon wuod Jona, in jahawi ahinya. Dhano ok ema osefwenyo ni wachni, to mana wuora ma e polo ema osefwenyo ni go. To bende awacho ni niya, in Petro, tiende ni lwanda. Ewi lwanda ni ema nagerie kanisana ma en kanyakla mar joma oyie kuoma. Kendo kata mana tho ok noloye. Anamii rayepe mag loch polo. Gima ikwero e piny ka, nokwer e polo bende. To gima iyiego e piny ka, ema noyiego e polo."
Bang' mano, Yesu nokwero jopuonjrene matek ni kik nyis ng'ato ni en Mesia. Chakre kindeno, Yesu nochako nyiso jopuonjrene malong'o niya,
"Nyaka adhi Jerusalem mondo jodongo gi jodolo madongo kod jopuonj chik osanda, kendo onega, to chieng' mar adek anachier."
To Petro nogole tenge mokwere niya,
"Ooyo Ruoth, gima kamano ok nyal timore ni ngang'."
To Yesu nolokore mowacho ni Petro niya,
"Ae nyima satandni, idwaro geng'a? Nikech paro mari ok paro mar Nyasaye, to mana mar dhano."
Bang' mano, Yesu nowacho ni jopuonjrene niya,
"Ka ng'ato dwaro luwa, to nyaka okwerre owuon, mi okaw msalape, kendo oluwa. Nikech ng'at madwaro reso ngimane, to ngimane nolalne. To ng'at mawito ngimane nikech an, to noyud ngimane. Ere ohala ma ng'ato nyalo yudo konwang'o piny duto, to wito ngimane? Koso ang'o ma ng'ato nyalo chiwo kar ngimane? Wuod Dhano nobi gi malaikane e duong' maler mar wuon mare. Eka nomi ng'ato ka ng'ato pok moromo gi timne. Awachonu adier ni nitie jomoko kuomu ka ma ok notho kapok oneno Wuod Dhano kabiro gi lochne."
Mathayo 17. Bang' ndalo auchiel, Yesu nokao Petro kaachiel gi Jakobo kod Johana owadgi Jakobo moterogi malo ewi got mabor kar kendgi. Eka kite nolokore mana e nyimgi ka gineno, mi wang'e orieny ka wang' chieng', kendo lepe odoko matar ka pe. Bang' mano ne gipo ka gineno Musa kod Elija ka jowuoyo gi Yesu. Eka Petro nowacho niya,
Ruoth, bedwa ka eri en gima ber. Ka ihero, tabiro gero kiche adek ka. Machiel mari, to machielo mar Musa, kendo moro mar Elija.
To kane pod owuoyo, bor polo marieny nobiro moumogi gi tipone, kendo ne giwinjo duol moro kawacho gi e bor polo niya,
Mae wuoda mahero, chunya mor kode, winjeuru.
Kane jopuonjre owinjo duolno, luoro nomakogi malich, mi gipodho piny auma. To Yesu nosudo irgi, momulogi, kawacho nigi niya,
Auru malo, kik ubed maluor.
Kamano ne giting'o wang'gi, mi ok gineno ng'ato machielo, to mak mana Yesu kende. To kane oyudo gilor gia e got, Yesu nokwerogi ni kik ginyis ng'ato hono magisenenono, nyaka chop chieng' ma ochierie wuod dhano koa kuom joma otho. Bang'e jopuonjre nopenjo Yesu niya,
Ere gimomiyo jopuonj chik wacho ni Elija nyaka bi mokwongo?
Yesu nodwokogi ni,
Adier, Elija nyaka bi mokwongo, kendo en ema obiro loso gik moko duto obed kare. To awachonu ni Elija osebiro, kendo ji ne ok ong'eye, to ne gitimone atima kaka gidwaro. Kamano bende e kaka gibiro sando wuod dhano.
Bang' mano, jopuonjre nong'eyo ni kara owuoyo nigi mana kuom Johana Jabatiso. Kane gichopo ir oganda, ng'at moro nobiro ir Yesu, mogoyo chonge piny e nyime, kawacho niya,
Jaduong, yie ikech wuoda, nikech en gi tuo ndulme, kendo chande marach. Pile pile ogore mach, kende pi. Ninda kele ni jopuonjre ni, to ne ok ginyal change.
Yesu nowacho niya,
Yaye, ma tieng' ma onge gi yie, kendo mobam manade, nyaka karang'o ma onego abedie kodu? Koso anachandra kodu nyaka karang'o? Keluru rawerano ira ka.
Eka Yesu nokwero jachiendno matek, mi owuok oko kuom rawerano, mi rawerano ochango mana gi kanyono. Bang'e jopuonjre nodhi ir Yesu kar kende, mopenje ni,
Ang'o momiyo wane ok wanyal golo jachiendno?
Yesu nodwokogi ni,
Nende ok unyal gole nikech un gi yie matin. Awachonu adier niya, dabed ni un gi yie kata matin marom mana gi koth karadali, to duwacho ne gode ni, Ae ka, dhi kucha, mido dhi. Bende onge gima ditamu timo. To jachien makamano igolo mana gi lemo kod tweyo chiemo kende.
To kane oyudo Yesu wuotho gi jopuonjrene e piny Galili, nowacho nigi niya,
Wuod dhano ibiro keto e lwet ji, mi gininege, to chieng' mar adek nochiere.
To kane jopuonjre owinjo kamano, ne gibedo gi chuny mokuyo. Kane Yesu gi jopuonjrene ochopo Kapernaum, josol osuch hekalu nobiro ir Petro, mopenje ni,
Bende japuonju golo osuch hekalu?
Osuch hekalu ne en nus shekel. Petro nodwoko gi ni,
ogolo.
To kane Petro odonjo e ot, Yesu ema nokwongo wuoyo kode, kapenje niya,
Simon, in iparo ang'o kuom wach golo osuruni? Joma nadi magolo osuru ni ruodhi mag pinyni? Gin jopinje ruodhigo? Koso gin jopinje mamoko?
Petro nodwoke ni,
Jopinje mamoko ema golo.
Eka Yesu nowachone ni,
Kaka mano, to kare jopinjegi ok onego chul gimoro. To kata kamano, ok onego wachwany chuny josol osurugi. Omiyo dhiyo, ibol olou e nam, iywa rech mokwongo moko, eka iyaw dhoge, inwang'e shekel achiel, kawe, imi josol osurugo, obed osuchwa, wan ji ariyo.
Mathayo 18. E sano, jopuonjre nobiro ir Yesu mopenje ni,
"Ere ng'at maduong'ie moloyo e loch polo?"
Yesu noluongo nyathi matin mi ochungo e diergi. Eka nowacho nigi ni,
"Adier, akonu ni, ka ok ulokoru mi udoko machal gi nyithindo matindo, to ok unudonj e pinyruodh polo ngang'. Ng'at modoko mamuol ka nyathi matin ni ema duong'ie moloyo e loch polo. Kuom mano, ng'at morwako nyathi achiel makama e nyinga, to orwako mana an. Ka ng'ato omiyo achiel kuom jomatindo moyie kuoma gi odonjo e richo, to diber moloyo ka otwene pong' mang'ongo e ng'ute, kendo nyumego e chuny nam. Gik mamiyo ji donjo e richo nomi ji modak e piny ne malit. Gik makamago ok nyal bare mak obetie, to mano kaka nobed malit ne ng'at mokelogi. Ka lweti kata tiendi ema teri e richo, to ng'ade oko, iwite kucha, nikech ber donjo e ngima king'ol kata ka in puth, moloyo witi e mach mak rum, ka in gi lwedo ariyo kata tielo ariyo. Kata ka wang'i ema miyo itimo richo, to gole oko, iwite kucha, nikech ber donjo e ngima ka in gi wang' achiel, moloyo witi e mach mak rum ka in gi wengeni duto. Neuru ni ok uchayo achiel kuom jomatindogi. Awachuni ni malaika manie polo maritogi neno wang' Wuora e polo ndalo duto. Wuod Dhano nobiro mondo ores joma olal. Nyisauru ane gima uparo. Ka ng'ato nigi rombe 100, to achiel kuomgi olal, donge dowe rombe mamoko 99 kakwayo e kor got, to odhi manyo rombo molalno? To awachonu adier ni, ka oyude to obedo mamor gi rombono moloyo rombe 99 mane ok olal. Kamano e kaka wuonu me polo bende ok dwar mondo achiel kuom jomatindogi olal. Ka wadu moro otimo ni marach, to dhi ire mondo inyise wachno ka un kode ji ariyo. Ka owinjo wachni, to ilos kindi gi wadu. To ka otamore winji, to dog ire gi ji ariyo kata ng'at achiel, mondo weche duto ong'ere malong'o e nyim joneno adek kata ariyo, kaka muma wacho. To ka otamore winjo jogo, to koro ter wachno ni kanyakla mar jolemo. Ka otamore winjo kata mana kanyakla mar jolemo bende, to koro kawe ka ng'at makia Nyasaye, kata ka jasol osuru mamedo gi malang'. Adier awachonu ni, gima ukwero e piny ka, nokwer e polo bende. To gima uyiego e piny ka ema noyiego e polo bende. Bende awachonu ni, ka ji ariyo kuomu owinjore e piny ni kuom gima gikwayo, to Wuora ma e polo nomigi gino. Nimar kama ji adek kata ji ariyo ochokore e nyinga, to kanyo an bende antie kodgi."
Bang'e Petro nobiro ir Yesu mopenje ni,
"Ruoth, owadwa dikethna nyadidi kapod aweyo ne aweya? Dawene nyaka ndala 7 koso?"
To Yesu nodwoke ni,
"Ooyo, ok awacho ni mondo iwene kuom ndalo 7, to nyaka iwene kuom ndalo 70 nyadibiriyo. Mano emomiyo inyalo pimo loch polo gi ruoth moro mane dwaro mondo onon kaka jotich ne tiyo gi pesane. To kane ochako kweno, nokelne jatichne moro mane nigi gope moromo siling tara gi tara. To jatichno ne onge gi yo madochul go gopeno, omiyo ruodhe nowacho ni mondo ong'iewe ka misumba, kaachiel gi chiege gi nyithinde kod gige duto, mondo ochul go gowino. To jatichno nopodho piny e tiend ruodhe, kosaye niya, 'Yie itera mos, to abiro chuli gopi ma an go duto.' Kane ruodhe owinjo kamano, nokeche, mogonye, kendo oweyo ne gowino. To ng'atno nowuok, moromo gi jatich wadgi mane nigi gope moromo siling moko manok kende. Ne omako ng'atno gi ng'ute, modeyo, kowachone ni, 'Chula gopa ma in go.' To jatich wadgi no nopodho piny e tiende, ka hombe niya, 'Yie itera mos, to abiro chuli gopi ma an go duto.' To jalo notamore weye, modhi otere e jela nyaka chop ochul gope. Kane jotich wetegi oneno gima otimore, chunygi nodoko malit ahinya. Omiyo ne gidhi ir ruodhgi mi ginyise weche duto. Eka ruodhgi no noluongo ng'atno ire mowachone niya, "In jatich marachni. Nende aweyo ni gopa duto ma in go nikech ne ikwaya. To koro donge owinjore ikech jatich wadu mana kaka an bende nende akechi?" Mirima nomako ruodhno ahinya mi otero jatichne no e jela mondo kume kuno nyaka chop ochul gowino duto.
Yesu notieko kawacho niya,
"Mano e kaka wuora ma e polo bende notim ne ng'ato ka ng'ato kuomu ma ok oweyo ne wadgi gi chunye duto."
Mathayo 19. Kane Yesu otieko wacho wechego, noa e piny Galili modhi e piny Judea man loka aora Jordan. Ji mang'eny noluwe kuno mochangogi. Jo-Farisai moko nobiro ire mondo oteme. Negipenje ni,
"Bende chikwa oyie mondo ng'ato riemb chiege nikech wach moro amora koso?"
To Yesu nodwoko kapenjogi niya,
"Pok usomo e muma ni, nyaka a chakruok, jachwech nochweyo dichwo gi dhako. Kendo ni, mano emomiyo ng'ato weyo wuon gi min, to padore kuom chiege, kendo ji ariyo go doko ringruok achiel? Kamano koro ok gin ji ariyo, to gin mana ringruok achiel. Kuom mano, gima Nyasaye oseriwo, kik dhano pogi."
To Jo-Farisai go nomedo penje niya,
"Kaka mano, to marang'o Musa noketo chik ni ng'ato nyalo riembo chiege kosemiye barup weruok?"
Yesu nodwokogi niya,
"Musa noyienu mondo uriemb mondeu kamano mana nikech wich tekou, to ne ok en kamano nyaka a chakruok. Awachonu ni ng'at moriembo chiege nikech wach moro amora ma ok mana wach terruok, to eka bang'e okendo dhako machielo, to mano oterore."
Kane jopuonjre ne owinjo kamano, ne giwachone niya,
"Ka wach dichwo gi dhako chalo mana kamano, to kara ber mondo ji kik kendre."
Yesu to nodwokogi niya,
"Ji duto ok nyal rwako wachni, to mak mana jogo ma Nyasaye owalo nigi. Nitie jomoko mabuoch mane onyuol kamano nyaka ae minegi, kendo nitie buoch moko ma ji ema oseroyo, to bende nitie jomoko ma ok okendo nikech loch polo. Ng'at manyalo rwako wachni to mondo orwaki."
Jomoko nokelo ni Yesu nyithindo mondo oket lwete kuomgi kendo olemnigi, to jopuonjre nokwerogi. Yesu to nowacho nigi ni,
"Weuru nyithindo obi ira. Kik utamgi, nikech joma kamagi ema yudo gweth mar loch polo."
Eka noketo lwete kuomgi mi bang'e owuok odhi. Wuowi moro nobiro ir Yesu mopenje niya,
"Japuonj, ere gima ber monego atim mondo ayud ngima mochwere?"
To Yesu nodwoke ni,
"Ere gima omiyo ipenja gima ber? Ng'at achiel kende ema ber. To ka idwaro donjo e ngima, to nyaka irit chike."
To wuowino nomedo penje ni,
"Gin chike mage monego ariti?"
Yesu nodwoke niya,
"Kik ineki, kik iterri, kik ikwal, kik ihang wach. Luor wuoru gi meru, kendo her wadu kaka iherori iwuon."
Wuowino to nodwoke ni,
"Mago duto aserito, to koro ang'o ma pod orema?"
Yesu nowachone niya,
"Ka idwaro doko malong'o chutho, to dhiyo mondo ilok mwanduni duto pesa, mondo ipog ni joma odhier, eka inibed gi mwandu e polo, to kisetimo kamano, to bi iluwa."
Kane wuowino owinjo kamano, noa modhi ka chunye lit nikech ne en jamoko ahinya. Bang' mano, Yesu nowacho ni jopuonjrene niya,
"Adier awachonu ni, donjo e pinyruodh polo nobed matek ni jamoko. To bende awachonu ni, yot ni ngamia kadho e wang' sandan moloyo jamoko donjo e pinyruodh Nyasaye."
To kane jopuonjre owinjo wachno, ne giwuoro ahinya mi gipenjore ni,
"Kara, ere ng'ama dikwo?"
Yesu nong'iyo wang'gi tir mowacho nigi niya,
"Dhano ok nyal warore kende, to Nyasaye ema nyalo gik moko duto.
Eka Petro nowacho ni,
to wan waseweyo gik moko duto mondo waluwi. Koro wabiro yudo ang'o?
Yesu nokonigi niya,
adier awacho no un museluwa ni, chieng' chwech manyien, ka Wuod Dhano obet e kom duong'ne, to un bende unubed e kombe 12, kung'ado bura ni dhoudi 12 mag Israel. Kendo ng'ato ka ng'ato moseweyo udi, kata wetene, kata nyiminene, kata wuon, kata min, kata nyithinde, kata lope, nikech an, noyud gigo nyadi 100, kaachiel gi ngima mochwere bende. To ji mang'eny makoro telo nodog chien, kendo joma koro dong chien notel.
Mathayo 20. Eka Yesu nomedo wacho niya,
loch polo chalo gi wuon puoth mzabibu mane owuogo kinyi mang'ich kadhi dwaro jotich mondo otine e puothe. Ne owinjore gi jotich moko ni obiro chulo gi siling 1-1 odiechieng' kodiechieng', mi no orogi e puodho. Ne ochako owuok kar saa 3, mi odhi oyudo jomoko kochung' achung'a e chiro, kaonge gima tim. Nowacho nigi niya, un bende, dhiuru e puotha, to abiro miyo upok mowinjore. Kamano ne gidhi. Eka ng'atno nochako owuok kar saa 6, kendo kar saa 9, mi odhi oyudo jomoko, kendo winjorego bende. Nochako owuok kar saa 11, mi odhi oyudo jomoko kapod ochung' achung'a e chiro. Omiyo nopenjogi niya, ere gimomiyo ubudha budha, kaonge gima utimo odiechieng' duto? Negidwoke ni, wabudho ka, nikech onge ng'at mosemiyowa tich. Eka nowacho nigi niya, kara, un bende dhiuru e puotha mar mzabibu. Kane piny ochopo dhiambo, wuon puodho nowacho ni nyapara ni, luong jotich mondo bi, ichul gi pokgi, kichako gi joma nende obiro achien, kendo itieko gi joma nende obiro mokwongo. Kuom mano, joma ne ochako tich saa 11 mar odhiambo nobiro, moyudo siling 1-1. To bang'e, kane joma nokwongo chako tich obiro, negigalo ne gibiro nwang'o pok mang'eny mokadho kanyo. To kata kamano, gin bende ne omigi mana siling 1-1. To kane gikao pokgi, ne ging'ur ne wuon puodho, kagiwacho niya, ji manende obiro achien gi osetiyo mana kuom saa 1 kende. To ere gima omiyo isemiyo gi pok mana marom kodwa? Wan donge ema wasechandore gi tich matek odiechieng' ngima, ka chieng' makech chamowa? To ng'atno nodwoko achiel kuomgi niya, omera, onge gima rach ma asetimoni. Donge nende wawinjore kodi ni abiro chuli siling 1? Kara, kaw pokni mondo idhi. An ema ahero miyo joma nende ochako tich achien gi pok marom gi mau. Donge an gi ratiro mar timo gima adwaro gi pesa na awuon? Koso in gi nyiego nikech ineno ni an ng'at mang'won?
Eka Yesu notieko kawacho niya,
kamano joma koro dong chien notel, to joma koro telo nodong chien.
Kane oyudo Yesu nie yo dhi Jerusalem, nokao jopuonjrene 12 motero tenge kar kendgi, mowacho nigi ka giwuotho niya,
winjuru, koro wadhi Jerusalem, kuma ibiro chiwe Wuod Dhano e lwet jodolo madongo gi jopuonj chik. Gine ng'adne buch tho, mi gikete e lwet joma ok Joyaudi mondo ochare kendo ochwade, mi gure e msalaba. To chieng' mar adek, enochiere.
Bang'e, min yawuot Zebedi nobiro ir Yesu gi yawuote. Ne ogoyo chonge piny mondo okwaye gimoro. Yesu nopenje ni,
en ang'o midwaro?
Nodwoke ni,
yie igol chik mondo wuod achiel obed e badi korachwich, to machielo obed e badi koracham kisekao lochni.
To Yesu nodwoko gi niya,
ok ung'eyo gima ukwayo. Uparo ni unyalo madho kikombe mar masira ma abiro madho?
Negidwoke ni,
wanyalo.
Eka nowacho nigi niya,
adier ubiro madho kikombe na, To yiero ng'ama onego bedi e bada korachwich kata e bada koracham, to ok nie tekona. Wuora ema nochiw kuondego ni joma oseiknigi.
Kane jopuonjre 10 modong' owinjo wachno, ne gisin gi owete 2 go. To Yesu noluongogi giduto mowacho nigi niya,
"Ung'eyo ni ruodhi mag piny tiyo jogi gi thuon, kendo jogo man gi loch nigi teko kuom joma gitiyo. Kuomu to ok nobed kamano. To ka ng'ato kuomu dwaro bedo gi duong', to nyaka obed jatichu. Kendo ka ng'ato dwaro bedo jatendu, to nyaka obed misumbau. Mana kaka Wuod Dhano bende ne ok obiro mondo ji otine, to mana ni mondo otini ji, kendo mondo ochiw ngimane owargo ji mang'eny."
Kane giwuok Jeriko, oganda maduong' noluwo Yesu. Muofni 2 mane obet piny e dir yo nowinjo ni Yesu kadho, omiyo ne gikok niya,
"Wuod Daudi, kechwa!"
Ji nokwerogi ni mondo giling', to ne gimedo mana kok matek niya,
"Ruoth, kechwa! Wuod Daudi, kechwa!"
Yesu nochung' miyo luongogi kendo penjogi niya,
"Ere gima udwaro ni mondo atimnu?"
Ne gidwoke ni,
"Ruoth, wadwaro mondo iyawnwa wengewa."
Yesu nokechogi, omiyo nomulo wengegi, mi wengegi oyepo mana gi kanyono. Eka ne giluwe. Mathayo 21. Kane gichopo Bethfage e Got Zeituni, man machiegni gi Jerusalem, Yesu nooro jopuonjrene 2 nyime, kowacho nigi niya,
"Dhiuru e dala man nyimucha, to gi kanyono mudonje ubiro nwang'o kanyna motwe, kaachiel gi nyathine. Gonygiuru mondo ukelnagi. To ka ng'ato penjou gimoro, to wachneuru ni, 'Wuon gi dwaro gi.' Kowinjo wachno, to obiro yie ukawgi mana gi sano."
Mano notimore mondo wach mane janabi owacho ochopi. Nowacho niya,
"Nyisuru jo Sayun ni, 'Neuru, ruodhu biro iru ka muol, kendo koidho kanyna. Chutho oidho kanyna matin, adier en mana nyathi kanyna.'"
Jopuonjrego nodhi motimo kaka Yesu nowacho nigi. Negikelo kanyna gi nyathine, mi gipedho lepgi e dieng'egi, mi Yesu obetie. Ji mathoth nopedho lepgi e yo, to jomoko nong'ado bede yien ema opedho e yo. Joma notelo nyim Yesu kod joma ne luwo bang'e nokok niya,
"Duong'o bed ni Wuod Daudi, ogwedhna mabiro e nyim Ruoth. Duong'o bed ni Nyasaye polo malo."
Kane Yesu odonjo Jerusalem, dala duto nosakni ka ji penjore ni,
"Jali en ng'a?"
To oganda mane kowo Yesu nodwokogi ni,
"Ma e Yesu janabi moa Nazareth e piny Galili."
Yesu nodonjo e hekalu, moriembo ji duto mane loko ohala kendo ng'iewo gik moko kanyo. Nokawo mesni mag jowil pesa kod kombe mag joloka kuche mogoyo piny. Eka nowacho nigi niya,
"Ondiki e muma ni, 'Oda noluong ni od lemo,' un to uloke od jomecho."
Muofni kod rang'onde nobiro ire e hekalu mochangogi. To kane jodolo madongo kod jopuonj chik oneno honni mane otimo, kendo kaka ne nyithindo kok ei hekalu ni,
"Duong' obed ni Wuod Daudi,"
mirima nomakogi mi giwachone niya,
"Bende iwinjo gima jogi wacho?"
To Yesu nodwokogi ni,
"Ee, awinjo. To pok usomo muma kama wacho ni, 'Isemiyo nyithindo mayom, koda kamago mapodhok, paki maber.'"
Bang' mano noa Jerusalem oweyogi, modhi obuoro Bethania. Kinyne gokinyi, kane Yesu dok Jerusalem, kech nochako kae. Noneno ng'owo moro e bath yo, to kane osudo bute machiegni, ne ok oyudo olemo kuome, to mak mana pote kende. Omiyo nowacho ni yadhno niya,
"Kik ichak inyag olemo kendo nyaka chieng'."
Gikanyo nong'owono notwo. Kane jopuonjre ne oneno gima otimore ni yadhno, ne giwuoro mi gipenjo niya,
ere kaka ng'owo ni otuo piyo kama?
To Yesu nodwoko gi ni,
awachonu adier ni, ka un gi yie ma ok uriwo gi kiawa, to un bende unutim gima otim ne ng'owo ni. To ok mano kende ema nubed gi teko mar timo, to kata mana godni kuwachone ni, mukri, inyumri e nam, to notimre mana kamano. Ka un gi yie, to unuyud gimoro amora mukwayo kulemo.
Kane Yesu ochako odonjo e hekalu, jodolo madongo kod jodongo ganda nobiro ire kane oyudo puonjo, mopenje niya,
ere teko ma ingo? Momiyo itimo gik makamagi? Koso ng'ama omiyi teko mar timogi?
To Yesu nodwoko gi niya,
an bende abiro penjou gimoro achiel kende, kendo ka udwoka to eka abiro nyisou kuma yudoe teko matimogo gigi. Teko mane Johana batiso go ji noa kanye? Ne oa e polo? Koso noa kuom dhano?
Eka jogo nochako wuoyo e kindgi giwegi ka gipenjore ni,
ere kaka dwadwoke? Ka wawacho ni teko Johana noa kuom Nyasaye, to obiro penjowa gimomiyo ne ok wayie kuom Johana. To ka wawacho ni noa kuom dhano, to ji nyalo hinyowa, nikech ji duto oyie ni Johana en janabi.
Kuom mano ne gidwoko Yesu ni,
ok wang'eyo.
Eka Yesu nowacho nigi ni,
kaka mano, to an bende ok anyal nyisou kuma ayudoe teko matimogo gigi. To koro uparo nade kuom wachni? Ng'at moro ne nigi yawuowi ariyo. Nodhi ir wuode maduong' mowachone niya, nyathina, kawuono dhiyo mondo iti e puoth mzabibu. Wuodeno nodwoke ni, adhi. To kata kamano ne ok odhi. Bang' mano, ng'atno nodhi ir wuode machielo mowachone mana kaka nowachone wuode maduong'. Wuowi ni to nodwoke ni, ok adhi. To achien noloko parone, modhi. To koro apenjou ni, kuom yawuowi ariyogo, ere ng'ama notimo gima ne wuon mare dwaro?
Ne gidwoke ni,
wuowi matin.
Eka Yesu nowacho nigi niya,
adier awachonu ni josol osuru gi jochode kuongo nudonjo e pinyruoth Nyasaye. Awacho kamano nikech Johana nobiro iru, monyiso yo makare monego ulow, to ne utamoru yie wachne. Josol osuru gi jochode to noyie. To kata obedo ni ne uneno kamano, to ne ok ulokoru mondo uyie wachne. Koro winjuru ngero machielo. Ne nitie ng'at moro mane oloso puoth mzabibu. Nochielo puodho no, mokunyo ne bur mibiyo e mzabibu, kendo ogero ne kar rito. Eka ne oweye e lwet jopur, mi owuok odhi e piny moro mabor. To kane ndalo pono mzabibu ochopo, nooro jotichne ir jopurgo mondo oomne olemo monego yudi. To jopur nomako jotichnego mi ogoyo achiel, to moro ginego, kendo machielo gigoyo gi kite. Wuon puodho nochako oro jotich mamoko mang'eny moloyo mokwongo ka, to jogo notimo negi mana kaka negitimo ne jotich mokwongo kande. To e gikone nooro wuode irgi koparo ni, wuoda to ang'eyo ni gibiro miyo luor. To kane jopurgo oneno wuode, negiwacho e kindgi giwegi ni, jali ema biro bedo wuon lowo. Omiyo biuru wanege mondo wakaw lope. Kuom mano negimake mi giwite oko e tok puoth msabibu kendo ginege. To koro apenjou ni, ka wuon puodho obiro, to ang'o manotim ne jopurgo?
Negidwoke ni,
enoneg jomarichogo gi nek marach, mi okaw puotheno mi jopur moko nono manyalo miyo olemo monego oyudi e kinde ka kinde ma olemo chiekie.
Eka Yesu nopenjogi ni,
pok usomo e muma niya, kidi mane jogedo odagi ema koro osedoko kidi motegno moriwo kor ot? Mano en tich Ruoth Nyasaye, kendo en gima lichnwa miwuoro. Emomiyo awacho ni loch Nyasaye ibiro golo kuomu, kendo nomiyo oganda moro manyalo nyago olemo makare. Ng'ato ang'ata mopodho kuom kidino, notur matindo tindo, to ka kidino ema opodho kuom ng'ato, to norege kaburu.
Kane jodolo madongo gi jofarisai owinjo ngechenego, ne ging'eyo ni owuoyo mana kuomgi. Omiyo ne gidwaro make, to kata kamano ne giluoro ji, nikech ji ne oyie ni Yesu en janabi. Mathayo 22. Yesu nochako owuoyo kodgi gi ngeche kawacho niya,
"Loch polo chalo gi ruoth mane oloso nyasi mar kisech wuode. Ne ooro jotichne mondo odhi onyis joma oluong mondo obi, to joma oluonggo nodagi. Omiyo nochako ooro jotich mamoko, kowacho nigi ni mondo ginyis joma oluonggo niya, 'Nyasi oseikore, kendo aseyang'o rwetha gi jamba moko machwe, kendo gik moko duto oselosi. Omiyo biuru e kisera.' To joma noluongo ne ok odewo wachno. Mi ng'at achiel nodhi adhiya e puothe, to machielo odhi e ohande. To joma moko nomako jotichnego, motimonegi malit, kendo negogi. Mirima nohewo ruodhno, omiyo nooro askechene, mi odhi otieko jonekgo, kendo owang'o dalagi. Eka nowacho ni jotichne niya, 'Kisera koro oseikore, to joma ne oluongi ok oromo betie e kiserani. Kuom mano, dhiuru e akek yore mondo uluong ji duto munwang' obi e kisera.' Omiyo jotich nodhi e akek yore, mochoko ji duto mane ginwang'o, joma richo kod joma beyo machalre, mi welo nopong'o siwanda. To kane ruoth obiro neno welo, noyudo ng'at moro kanyo ma ok orwako law kisera, mi owachone ni, 'Omera, ere kaka idonjo ka, to ionge gi law kisera?' To dho ng'atno nomoko. Eka ruoth nowacho ni jotichne niya, 'Tweuru lwetene gi tiendene, mondo uwite oko e mudho mandiwa, kuma yuagruok kod modo lak nitie.'"
Yesu notieko kawacho ni,
"Ji ma iluongo ng'eny, to joma iyero nok."
Bang'e jofarisai nodhi, mi jopimo wach kaka digindhog Yesu gi weche mowacho. Eka ne gioro jopuonjre maggi kod jo Herode ire, mi jogo nodhi openje niya,
"Japuonj, wang'eyo ni in jaadiera, kendo ipuonjo yor Nyasaye gi adiera, ma ok iluoro wang' ng'ato, bed ni en ng'ama nadi. Koro nyiswae gima iparo kuom wach golo osuru. Chikwa oyie mondo wagol osuru ni Kaisar, koso ok oyie?"
To Yesu nong'eyo paro marach ma gin go, omiyo nodwokogi niya,
"Ang'o momiyo utema, un andhokegi? Nyisauru ane pesa migologo osuru."
Kuom mano ne gikelo ne siling, mi openjogi niya,
"Kido nigi nyingni mag ng'a?"
Ne gidwoke ni,
"Gin mag Kaisar."
Eka Yesu nowacho nigi niya,
"Emomiyo, chiuru ni Kaisar gi Kaisar, to gi Nyasaye chiuru ni Nyasaye."
To kane giwinjo kamano, ne giwuoro mi giweye gidhi. Chieng' onogo, jo Sadukai nobiro ir Yesu. Gine joma wacho ni chier onge. Negiwachone niya,
"Japuonj, Musa nopuonjwa ni ka ng'ato otho maonge nyathi, to wadgi nyaka kaw chiege mondo onyuolnego nyithindo. To ne nitie owete abiriyo mane odak kodwa ka. Wuoyi maduong' nokendo, to otho ka ok onyuolo nyathi. Omiyo chiege nodong' gi wadgi maluwe. Gima kamano bende manotimore ni wadgi mar ariyo gi mar adek, nyaka mar abiriyo. To bang' tho jogo duto, dhakono bende notho. Koro, chieng' chier, to dhakono nobed chi ng'a kuom ji abiriyogo, nikech giduto ne gibet kode."
To Yesu nodwokogi niya,
"Urwenyo, nikech ok ung'eyo weche manie muma, kata teko mar Nyasaye bende ok ung'eyo. Bang' chier, ji ok nokendre, to ginichal gi malaika manie polo. To kuom wach chier mar joma otho, pok usomo gima ne Nyasaye owacho ni, 'An e Nyasach Ibrahim, gi Nyasach Isaka, kod Nyasach Jacobo?' To wang'eyo ni Nyasaye ok en Nyasach joma otho, to en Nyasach joma ngima."
Kane ji owinjo wachno, ne giwuoro puonjne. To kane jofarisai owinjo ni Yesu osemako dho jo Sadukai gi wach, ne gichokore kanyakla,
mi ng'at achiel kuomgi ma japuonj chik nopenje kateme niya,
"Japuonj, ere chik Musa maduong'ie moloyo chikene mamoko duto?"
Yesu nodwoke ni,
"Her Ruoth Nyasachi gi chunyi duto, kendo gi paroni duto, kendo gi riekoni duto. Mano e chik mokwongo kendo maduong'ie moloyo. To chik mar ariyo ma bende chalo kode ema, her wadu kaka iherori iwuon. Chike Musa duto kod puonj mag jonabi otenore mana kuom chike ariyogo."
Kane jofarisayo osechokore molworo Yesu kamano, nopenjogi niya,
"Uparo ang'o kuom Mesia? En nyakwar ng'a?"
Negidwoke ni,
"En nyakwar Daudi."
Eka Yesu nomedo penjogi ni,
"Ere gima omiyo Roho Maler nomiyo Daudi owuon oluongo Mesia ni Ruodhe? Apenjo kamano nikech Daudi nowacho niya, 'Ruoth Nyasaye nowacho ni Ruodha ni, bed e bada korachwich ka, nyaka chop aket wasiki e bwo tiendi.' Koro, ka Daudi ema luongo Mesia ni Ruoth kamano, to ere kaka Mesia dibed nyakwar Daudi?"
Onge ng'ama ne nyalo dwoke kata wach achiel. To bende, chakre chieng'no, onge ng'ama nohedhore penje wach moro kendo. Mathayo 23. Bang'e Yesu nowuoyo gi jopuonjrene kaachiel gi joma nosechokore, kowacho niya,
"Jopuonj chik kod jofarisai omi tich nyiso ji tiend chik Musa. Emomiyo timuru gik ma giwachonu, kendo chikuru itu ni wechegi. To kik uluw timbegi, nikech gipuonjo ji, to ok gitim gik ma gipuonjo. Gitweyo misike mapek, mohewo ji ting'o, kendo giketo e gok ji, to gin giwegi ok gimul misikego kata mana gi lith lwetgi. Gik moko duto ma gitimo mana ni mondo ji onegi. Gitweyo gik madongo moting'o weche muma e pat wengegi kendo e bedegi. Kendo girwako lewni momin usi maboyo e riakgi. Bende gihero bet kuonde moyiedhi e sewni. Kendo gihero kombe manyime e ut lemo. Bende gihero mondo ji omosgi kamiyogi duong' kuonde ma ji ochokore. Kendo gihero mondo ji oluongi ni jopuonj. To un kik luongu ni jopuonj, nikech ng'at achiel kende e japuonju, to un duto un owete. Bende kik uluong ng'ato ni wuonu e piny ka, nimar un gi wuoro achiel kende manie polo. Kata kik luongu ni jotelo, nikech ng'at achiel kende ma en Kristo e jatendu. Ng'ama duong' moloyo kuomu ema nyaka bed jatichu. Ng'at mating'ore malo nodwok piny, to ng'at madwokore piny ema noting' malo. Mano kaka unune malit, un jopuonj chik gi jofarisai, mawuondore ni ohero Nyasaye. Uchiego ne ji dhoranga pinyruodh polo, to un uwegi ok udonjie, to eka joma dwaro donjo bende utamo. Mano kaka unune malit, ka uriasuru gi lemo moyware. Mano emomiyo unuyud kum marach moloyo. Mano kaka unune malit, un jopuonj chik gi jofarisai, mawuondore ni ohero Nyasaye. Uluororu e nembe gi pinje duto mondo ulok kata mana ng'at achiel obed jadiniu. To ka useloke to umiyo odoko ng'at mowinjore gi mach mak tho moloyo un uwegi nyading'eny. Mano kaka unune malit, un jotelo mamuofni. Uwacho ni ka ng'ato kuong'ore gi nyinge kalu, to mano onge wach. To ka okuong'ore gi nying dhahabu manie kalu, to wach omake. Un muofni mofuogi. Ere gima duong' moloyo wadgi? Dhahabu? Koso hekalu mamiyo dhahabu bedo gima owal ni Nyasaye? To bende uwacho ni ka ng'ato kuong'ore gi nying kendo mar misango, to mano onge wach. To ka okuong'ore gi nying chiwo man kuom kendo mar misango, to wach omake. Mano kaka un muofni. Ere gima duong'? Chiwo? Koso kendo mar misango mamiyo chiwo bedo mowal ni Nyasaye? Ng'at mokuong'ore gi nying kendo mar misango ok okuong'ore mana gi nying kendo mar misango kende, to okuong'ore gi nying gik moko duto mani kuome bende. Kendo ng'at mokuong'ore gi nying hekalu ok okuong'ore mana gi nying hekalu kende, to okuong'ore gi nying jal modakie bende. Kendo ng'at mokuong'ore gi nying polo to okuong'ore gi nying kom duong' mar Nyasaye kod nying jal mobetie bende.
Yesu nomedo wacho niya,
Mano kaka unune malit. Un jopuonj chik gi jofarisai. Mawuondore ni ohero Nyasaye. Uketo chunyu mana kuom chiwo ne Nyasaye mich mar achiel kuom apar mag alode maonge tich. Kaka poth, gi onyulo, kod ododo. To uweyo gik madongo ma chik dwaro. Kaka ng'ado bura kare, gi bedo mang'won, kod bedo jo adiera. Gik madongo go ema onego bed ni utimo, to mamoko go bende ok onego we mak utimo. Un jotelo mamuofni, magolo gik matindo kaka ojur e gima umadho, to gik madongo ka ngamia, to umuonyo amuonya. Mano kaka unone malit, un jopuonj chik gi jofarisai, mawuondore ni ohero Nyasaye. Uluoko kang'e agwata gi kang'e tao, to igito uweyo kopong gi gik moyudi e yor mecho kod moyudi e yor gombo mokadho ndaga. Un jofarisai mamuofni, kwonguru uluok kai agwata, eka ng'eye bende obed maler. Mano kaka unune malit, un jopuonj chik gi jofarisai, mawuondore ni ohero Nyasaye. Uchalo gi liete mobuk matar, manenore maber gi oko, to igi opong gi choke joma otho, kod gik moko duto mochido. Kamano e kaka un bende unenoru gi oko ni un joma kare, to chunyu opong gi gango wach kod timbe maricho. Mano kaka unune malit, un jopuonj chik gi jofarisai, mawuondore ni ohero Nyasaye. Umuono liete jonabi, kendo ulicho liete joma kare. Kuwacho niya, dine wadag e ndalo kwerewa, to dine ok wariwore kodgi kuom chwero remb jonabi. To kuwacho kamano, to uyie ni un nyikwa joma nonego jonabi. Kara, dhiuru adhiya nyime, mondo utiek tich mane kwereu ochako. Un thuonde makoth thuonde marichogi. Ere kaka uparo ni dutony e kum mar mach mak tho. Mano emomiyo abiro oronu jonabi gi jomariek kod jopuonj chik. Moko kuomgi ubiro nego, kuguro e msalaba, to moko unuchwad e uteu mag lemo, kendo unulawgi e dala ka dala. Kamano unuyud kum kuom remb joma kare duto mosechwere piny, chakre remb Habil nyaka remb Zakaria wuod Barakia, mane unego e kind kama ler gi kendo mar misango. Awachonu adier ni tieng' ma kawuono ni noyud kum kuom gigo duto. Yae, jo Jerusalem. Yae, jo Jerusalem. Un munego jonabi, kendo ugoyo joma Nyasaye oro iru gi kite. Mano kaka sedwaro mondo achoku, kaka nyabuch gweno choko nyithinde e buombe. To usetamoru. Koro dala ubiro dong' gunda. Awachonu ni, chakre kawuono ok unuchaku nena kendo, nyaka kinde chopi ma unuwachie ni, ogwedh ng'ama biro e nying Ruoth.
Mathayo 24. Kane oyudo Yesu wuok e hekalu, jopuonjre ne nobiro ire mondo onyise hekalu kaka oger. To nodwoko gi ni,
donge uneno gigi duto? Awachonu adier ni onge kata kidi achiel mabiro dong' kochung' ewi wadgi, to giduto nowitgi piny.
Kane Yesu obet piny e Got Zeituni, jopuonjre ne nobiro ire kar kende, mowachone niya,
nyiso ane kinde ma gigi duto notimre, kod gima notimre manyiso ni kinde mibiro duogoe kod kinde mar giko piny osechopo.
Yesu nodwoko gi ni,
beduru motang' mondo kik ng'ato wuondu, nikech ji mang'eny nobi gi nyinga, kawacho ni, ane Mesia, migi ni mi ji mathoth lal. Unuwinj mahu mag lwenje man kuonde machiegni, kod wach lwenje man kuonde maboyo, to kik chunyu parre, gik ma kamago nyaka timre, to mano ok onyiso ni giko mar piny osechopo, nimar ogendini noked gi ogendini wetegi, kendo ruodhi nomonj ruodhi wetegi. Kech bende nowuogi, kendo piny noyiengni kuonde mopogore opogore. To masichego duto gin mana chakruok mar ndalo manyien. E ndalogo, ginimaku mi giteru mondo okumu kendo onegu, bende ogendini duto nobed mamon kodu nikech un joga. Ji mathoth nowe Nyasaye, mi ndogre kendgi, kendo bed mamonre. Bende jonabi mag miriambo nowuogi, mi nomi ji mang'eny lal. timbe maricho nomedre, omiyo hera mar ji mang'eny nodog chien. To ng'ama otimo kinda nyaka giko ema nokwo. Wach maber mar loch Nyasaye noland e piny duto, mondo ogendini duto ong'e, eka bang'e giko nobi. Ka uneno gima kwero makelo kethruok, mane janabi Daniel owuoyo kuome, kochung' e hekalu, to joma nie piny Judea nyaka ring dhi pondi e gode. Ng'ama winjo wachni mondo ong'e tiende. Ka ng'ato nie wi tat ode, to kik olor mondo okaw gik manie ot odhigo. Bende kata ka ng'ato ni oko e puodho, to kik odog dala oom lawe. Mano kaka nobed malit e ndalogo ni mon mayach, kod mon man gi nyithindo ma pod dhoth. To kwauru Nyasaye mondo kik chunu ni nyaka uring e ndalo koyo, kata chieng' sabato, ni mar masira maduong' manomak ji e ndalono nobed malich mapok one nyaka a chakruok piny, nyaka chil kawuono. To bende, masira maduong' makamano ok nochak otimre kendo. Kadine Nyasaye ok osechano mondo ng'ad kar rom ndalogo, to onge ng'ama dotony. To Nyasaye nong'ad ndalogo nikech joma oyiero. Ka ng'ato owachonu e ndalogo ni, neuru, mae Mesia, kata ni, macha en, to kik uyie, nikech Mesia mag miriambo kod jonabi ma ok madier notuchi. Ginitim ranyisi madongo kod honni, mondo kanyalore, to giwuondgo kata mana joma Nyasaye oyiero. Ero, koro asenyiso wachno chon. Kuom mano, kowachnu ni, winjuru, en e thim, to kik uwuog udhi kuno. Kata ka owachnu ni, en gul ei ot, to kik uyie, nikech kaka mil polo piatore koa yo wuok chieng' nyaka yo podho chieng', e kaka biro mar wuod dhano bende nochal. Kama gimoro othoe, ema achudhe chokore. To gi kanyono, ma masiche mag ndalogo orumoe, wang' chieng' noimre, kendo dwe ok norieny. Sulwe bende nopudhre, milwar koa e polo, nikech teko momako gi noyiengni. Bang' mano ranyisi manyiso ni wuod dhano chiegni duogo nonenre e kor polo, mi ogendini duto manie piny noyuagre, kendo ginine wuod dhano kabiro e boche polo gi teko kod duong' maler. Enoor malaikane e tung' piny gi tung' piny, ka tung' ywak matek, mondo ochok joge ma oseyiero, chakre e tung' piny konchiel nyaka komachielo. Puonjreuru rieko kuom wach yadh ng'owo. Ka bedene loth, kendo ochako golo pote, to ung'eyo ni ndalo chwiri chiegni. Kamano bende ka uneno ka gik moko duto ma asewachonugo timore, to ng'euru ni wuod dhano osekayo machiegni, kendo en mana e dhoot. Awachonu adier ni gigo duto notimre kapok tieng' ma kawuono ni orumo. Polo gi piny norum, wechena to ok norum ngang'. To onge ng'ama ong'eyo chieng' ma gigo notimre, kata sa ma ginitimre. Kata malaika ma e polo, kata mana wuowi ok ong'eyo, to wuoro kende ema ong'eyo. Biro mar wuod dhano nobed mana kaka ndalo mag Noa nobet. Nikech e ndalo mane ataro pok obiro, ji ne chiemo, kendo metho. Bende chwo ne kendo mon, nyiri bende ne dhi tedo. Nyaka chieng' mane Noa odonjo e yie. To ne ok ging'eyo gima timore nyaka ataro nobiro moimo giduto. Kamano e kaka biro mar wuod dhano bende nobedi. E ndalogo, ji ariyo nobed katiyo e puodho, achiel nokaw, to machielo nowe. Mon ariyo bende noyud karego, achiel nokaw, to machielo nowe. Kuom mano, beduru motang', nikech ok ung'eyo chieng' ma ruodhu biroe. Ng'euru ni ka wuon ot ong'eyo sama jakuo biroe, to dobed korito ode, motam jakuo turo. Mano omiyo un bende beduru kuikoru, nikech wuod dhano biro e sama ok ung'eyo ni onyalo biroe. Ere ng'ato kuomu machalo gi jatich mogen kendo mariek, ma ruodhe oketo mondo orit jotich wetene, kendo omigi chiemo e kinde mowinjore? Jatich ma ka ruodhe oduogo, to yudo ka tiyo kamano, en jahawi. Adier awachonu ni ruodhe nokete jarit mwandone duto. To ka en jatich marach, to onyalo paro e chunye ni ruodhe biro deko kapok oduogo. Omiyo onyalo chako goyo jotich wetene, kochiemo achiema kendo ometho gi jomer. To chieng' moro, nopo ka ruodhe oduogo dala e sama ok ong'eyo, mi nong'ade sirunde sirunde. Kamano notere kama yuagruok gi muodo lak nitie, mondo okume kaachiel gi joma wuondore ni beyo.
Mathayo 25. Yesu nomedo wacho niya,
e ndalogo, loch polo nochal gi nyiri apar mane okao techegi, mowuok mondo odhi orom gi wuon kisera. Abich kuomgi nofuo, to abich mamoko ne riek. Nyiri abich mofuogo nokao techegi, to moto ok gikao. Nyiri mariek to nokao techegi kaachiel gi mo bende e chupe. To wuon kisera noriwore, omiyo negi nur giduto, minindo oterogi. To odiewuor tir, koko nogore niya, wuon kisera echa biro, wuoguru mondo udhi uromne. E kanyigo duto noa malo, moloso techegi. Nyiri mofuo nowacho ni nyiri mariek niya, pognwa e uru moruno matin, nikech teche wadwaro tho. To nyiri mariek nodwokogi ni, ooyo, ok wanyal miyou, nikech mo ma wan go ok nyal romo wa kodu. Dhiuru e duka mondo ung'iew maru. To kane oyudo gidhi ng'iewo, wuon kisera nochopo, mi nyiri abich mane oikorego odonjo kode ei siwandha, mi olor dhoot. Bang'e, nyiri moko go bende nobiro, moluongo niya, jaduong', jaduong', yawnwa. To nodwoko gi ni, awachonu adier ni akiau.
Eka Yesu notieko kawacho nigi niya,
mano emomiyo un bende beduru motang', nikech ok ung'eyo odiechieng' kata sa ma anabiye. Loch polo nobed machal gi ng'at moro mane dwaro dhi wuoth kumabor, mi oluongo jotichne mondo owe gige e lwetgi. Nopogo gi pesa, kaka tekre ng'ato ka ng'ato obet. Jatich achiel nomiyo siling 5,000, to moro 2,000, kendo machielo 1,000. Eka nowuok odhi e wuodhe. Ng'at mane omi siling 5,000 nochako loko ohala, moyudo ohala 5,000 mamoko. Kamano bende ng'at mane omi siling 2,000 noyudo ohala 2,000 moko e wigi. To ng'at mane omi siling 1,000 ne odhi okunyo bur, mokano e pesa mane ruodhe omiyego. Bang' ndalo mang'eny, ruodh jotijgo noduogo, mokweno kodgi. Ng'at mane omi siling 5,000 nokelo bende 5,000 mamoko mane oseyudo ohala, kowacho niya, ruoth, ne imiya siling 5,000. To koro eri aseyudo ohala 5,000 mamoko. Ruodhe nowachone niya, isetimo maber ahinya. In jatich malong'o kendo modimbore. Iserito gik manok e yo maber, omiyo koro abiro keto gik mang'eny e lweti mondo iriti. Bi wabed mamor waduto. Eka ng'at mane omi siling 2,000 bende nobiro, mowacho niya, ruoth, ne imiya siling 2,000, to koro eri aseyudo ohala 2,000 mamoko. Ruodhe nowachone niya, isetimo maber ahinya. In jatich malong'o kendo modimbore. Iserito gik manok e yo maber, omiyo koro abiro keto gik mang'eny e lweti mondo iriti. Bi wabed mamor waduto. Bang'e ng'at mane omi siling 1,000 bende nobiro, mowacho niya, ruoth, nang'eyo ni in ng'at makoch, makeyo kama ne ok ochuoye, kendo choko cham kama ne ok oludoe. Kuom mano naluor, mi adhi akunyo pesa mane imiya ei lowo. Eri, kaw giri nogo. To ruodhe nowachone niya, yae, in jatich marach, kendo majasamuoyo. Kara in ing'eyo ka akeyo kama ne ok achuoyoe, kendo achoko cham kama ne ok aludoe. Kaka mano, to kara nonego iter pesana e bengi, mondo ka aduogo to akawe gi ohande. Eka nowacho ni jotichne ni, kauru pesa kuom ng'atni, mondo umi jal manigi siling 10,000. Nikech ng'ato ka ng'ato man go ema nomedi, mibed gi gik mang'eny moloyo. To ng'at maonge go nomak kata mana mano matin ma en go. Jatich manono no to wituru oko e mudho mandiwa, kama yuagruok gi modo lak nitie.
Bang' mano Yesu nowacho niya,
ka wuod dhano obiro e duongne maler, kaachiel gi malaika duto, to nobedi e kom lochne man gi duong', kendo ogendini duto nochokre e nyime. Nopog ji e migepe ariyo, mana kaka jakwath pogo rombe kod diek, koketo rombe e bade korachwich, to diek e bade koracham. Eka nowach ni joma nie bade korachwich niya, biuru, un joma wuora osegwedho, mondo ukaw piny moseiknu chakre chwech piny, nikech kane kech kaya, to ne umiya chiemo, kendo kane riyo oloya, to ne umiya pi amodho. Bende kane an wendo, to ne urwaka, kendo kane an duk, to ne umiya lewni. Kamano bende kane atuo to ne ulima, kendo kane anie jela, to ne ubiro unena. Eka joma kare go nodwoke niya, Ruoth, karang'o mane waneni ka kech kai, mi wamii chiemo, kata ka riyo loyi, mwamii pi modho. Koso karang'o mane waneni ka in wendo, mi warwaki, kata ka in duk, mwamii lewni. Bende karang'o mane waneni kituo kata ka in e jela, mwabiro waneni. Eka Ruoth nodwokgi ni, awachonu adier ni gimoro amora mane utimo ne ng'at achiel matinie moloyo kuom owetenagi, to an ema nutimona. Bang' mano enowach ne joma nie bade koracham ni, un joma okuong', aeuru kuoma, udhi e mach mak tho, moseik ne Satan kod malaika ne, nikech kech ne kaya, to ne ok umiya chiemo, kendo riyo ne oloya, to ne ok umiya pi amodho. Bende ne an wendo, to ne ok urwaka, kendo ne an duk, to ne ok umiya lewni. Ne atuo, kendo ne anie jela, to ne ok ubiro unena. To gin bende giniduoke niya, Ruoth, karang'o mane waneni ka kech kai, kata ka riyo loyi, kata ka in wendo, kata ka in duk, kata kituo, kata ka inie jela, to ok wakonyi. Eka enodwokgi niya, awachonu adier ni, kane ok utimo kamano ne achiel matinie moloyo kuom jomatindogi, to an ema ne ok utimo na kamano.
Eka Yesu notieko, kawacho niya,
jogi noter e kum mochwere, to jomakare nodhi e ngima mosiko.
Mathayo 26. Kane Yesu osetieko wechego duto, nowacho ni jopuonjrene niya,
ung'eyo ni bang' ndalo ariyo sa Pasaka biro betie, kendo nondhog wuod dhano mondo ogure msalaba.
To e kindeno, jodolo madongo kod jodong oganda ne jochokore e laru mar jadolo maduong' ma nyinge Kaiafa. Ne gichano kaka digimak Yesu ling'ling' mondo ginegi. To ne gineno ni ber mondo kik gimake e ndalo sao, nikech dipo ka ji otimo koko. Kane Yesu ni Bethania e od Simon jadhoho, dhako moro nobiro ire gi chupa molos gi alabasta, moting'o mo mang'we ng'ar ma nengone tek, mi oolo e wi Yesu ka Yesu chiemo. To kane jopuonjre ne oneno kamano, mirima nomakogi, mi gipenjore niya,
morni iketho nang'o? Ka dani oloke, to da okelo pesa mang'eny, mi opogni jomodhier.
To Yesu nong'eyo gima giparo, mowacho nigi niya,
ere gima omiyo uchando dhakoni? Osetimona gima kare kendo maber. Joma odhier ni kod ndalo duto, to an ok an kod ndalo duto. Kane oolo morni kuoma, to nomiyo ringra odoko moikore ne ik. Awachonu adier ni kamoro amora manolandie wach maber mani kuoma ni e piny duto, to gima dhakoni osetimo bende nohul kiparego.
Bang'e, ng'at achiel kuom jopuonjre Yesu 12, ma nyinge Judas Iscariot, nodhi ir jodolo madongo, mopenjogi niya,
ang'o madumia kaketo Yesu e lwetu?
Kuom mano ne gimiye siling 30. Omiyo chakre chieng'no, Judas nochako rango yo madondhoggo Yesu. Chieng' mokwongo mar sap makati ma ok ketie thowi, jopuonjre Yesu nodhi ire mopenje ni,
"Ere kama idwaro ni mondo waiknie Sap Pasaka?"
Nodwoko gi niya,
"Dhiuru Jerusalem ir ng'at moro mondo uwachne ni, Japuonj owacho ni sane osechopo kendo obiro chamo Sap Pasaka e odi kod jopuonjrene."
Jopuonjre notimo kaka Yesu nowacho nigi, mi gidhi giiko Pasaka. Kane koro piny oseyuso, Yesu nobet piny kod jopuonjrene 12 mondo ochiem, kendo kane oyudo gichiemo nowacho nigi niya,
"Awachonu adier ni ng'at achiel kuom ubiro ndhoga."
Kane giwinjo kamano, chunygi nochandore malit, mi moro ka moro openje ni,
"Ruoth, en an koso?
Ruoth, en an koso?
Ruoth, en an koso?"
Yesu to nodwokogi niya,
"Ng'at achiel maluto lwete koda e tao kuomu, un ji 12 ema biro ndhoga. Wuod dhano biro tho mana kaka muma wacho, to mano kaka nodok malit ni ng'at mabiro ndhoge. Da obedo maber ni ng'atno kadine ok onyuole."
To Judas, mane biro ndhoge, nopenje niya,
"Japuonj, ani ng'atno koso?"
Eka Yesu nodwoke ni,
"Isewacho."
Kane gichiemo kamano, Yesu nokawo makati, mogwedho, eka nong'ingo, momiyo jopuonjrene, kowacho niya,
"Kauru, ucham. Mae ringra."
Bang'e nokawo kikombe, kendo kane osegoyo ni Nyasaye erokamano, nomiyogi kowacho niya,
"Madhuru duto, nikech mae remba, mochwer ne ji mang'eny, kitimo nigigo winjruok gi Nyasaye mondo owenegi richogi. Awachonu ni chakre kawuono ok nachak amadh divai ngang' nyaka chop amadh divai manyien kodu e piny wuora."
Bang' mano ne giwer, to kane gisewer, ne giwuok gidhi e Got Zeituni. Eka Yesu nowacho nigi niya,
"Uduto ubiro ringo uweya gotienoni, nikech gima ang' notimrena, nimar ondike muma ni, ananeg jakwath, mi rombe noke. To ka osechiera, to natel nyimu adhi Galili."
To Petro nodwoke niya,
"Kata ka ji duto ringo weyi nikech gima timoreni, anto ok naweyi ngang'."
Yesu nodwoke ni,
"Adier awachoni ni, otieno ma kawuononi, kapok thuon gweno okok, to ibiro kweda didek."
To Petro nokone niya,
"Ooyo, ok nakwedi ngang', kata ka ochuno ni nyaka tho kodi."
Jopuonjre mamoko duto bende nowacho mana kamano. Bang'e, Yesu nodhi gi jopuonjrene kama iluongo ni Getsemane, mi owacho nigi niya,
"Beduru kaeri, ka anto adhi kucha mondo alem."
Nokawo Petro gi yawuot Zebedi 2 odhigo. Eka chunye nochako doko malit, ka oparore ahinya. Nowacho nigi niya,
"Chuny lit ma an go lich, madwaro mana nega. Beduru ka, kukonya rito."
Eka nochwalore nyime matin, mopodho piny auma, kolemo niya,
"Awuora, kanyalore to kikombe mar masira ni mondo kadha. To kik obed kaka an ema dwaro, to mana kaka in ema idwaro."
Eka nodok ir jopuonjrene 3 kande, moyudo ka nindo oterogi, mi owacho ni Petro ni,
"Kara unindo, ok unyal konya rito kata mana kuom saa achiel kende. Beduru kuneno mondo ulem, kik udonje tem. Adier, chunyo yie, to ringruok ema nyap."
Yesu nochako dok mar 2, mi olemo niya,
"Wuora, ka kikombe ni ok nyal kadho maka madho, to gima idwaro ema mondo timre."
Ne ochako oduogo, monwang'o ka nindo chako terogi, nikech wengegi ne pek. Ne oweyogi, mi ochako dok olemo kendo mar 3, konwoyo mana weche mane osewacho mokwongo. Bang'e ne ochako duogo ir jopuonjrene, mopenjogi niya,
"Pod uninda ninda kuyweyo? Winjuru, sa koro chiegni mibiro chiwe wuod dhano e lwet joricho. Chunguru, wadhiuru. Ero, jandhokna osekayo machiegni."
Kane Yesu pod loso, Judas, ma achiel kuom jopuonjre 12, notucho gi oganda maduong' man gi ligengni kod arunge,
koa ka jodolo madongo kod jodong oganda. Jandhokne nosenyiso jogo gima obiro timo, kowacho nigi niya,
"Ng'at ma anga moso kanyodho e en, makeuru."
Kamano Judas nodhi ir Yesu piyo piyo, monyodhe, komose ni,
"Misawa, japuonj."
To Yesu nowachone niya,
"Omera, timatima gima okeli."
Eka jogo nobiro momako Yesu matek. To ng'at achiel kuom joma ne nigi Yesu norieyo bade, mowuodho liganglane, mochadhogo it jatich jadolo maduong' oko. To Yesu nowachone niya,
"Duok liganglani e olalo, nikech ji duto makao ligangla notho mana tho ligangla. Uparo ni ok anyal kwayo wuora, mi orna piyo piyo malaika mang'eny moloyo gend lweny 12. To kaka mano, to wach muma mawacho ni gigi nyaka timre, dichop nadi?"
Sanogo Yesu nowacho ni oganda mane obiro noniya,
"Ere gima omiyo ubiro na gi ligengni kod arunge, ka joma dwaro jamecho? Pile yande abet ka apuonjo e hekalu, to ne ok umaka. To magi duto otimore mondo wach mane jonabi ondiko ochop kare."
Eka jopuonjre ne duto noringo moweye. Joma ne omako Yesu notere e od Kayafa, jadolo maduong', kuma ne jopuonj chik kod jodong oganda osechokore. To Petro noluwe gi chien nyaka laru mar jadolo maduong'. Nodonjo kanyo, mobet piny gi jorit, mondo owinjane giko mar wachno. Jodolo madongo gi jobura duto ne dwaro weche mag miriambo ma digidonjgo ni Yesu mondo onegi. To ne ok ginwang'o wach moro, kata obedo ni joneno mang'eny mag miriambo nobiro kamano. To mogik, ji ariyo nochung' e nyim jobura, mowacho niya,
"Ng'atni nowacho ni onyalo ketho hekalu mar Nyasaye, mi kendo ochak ogere kuom ndalo 3.
Eka jadolo maduong' nochung', mopenjo Yesu ni,
"Ok idwoke wach moro kuom weche ma jogi donjo nigo koso?"
Yesu to noling' aling'a thi. Jadolo maduong' nowachone niya,
"Aketi mondo ikwongri gi nying Nyasaye mangima. Nyiswa ne ka in Kristo, wuod Nyasaye."
Yesu nodwoke ni,
"Ero, isewacho, to awachonu ni chakre kawuono, ubiro neno wuod dhano kobet e bat korachwich mar Nyasaye manyalo gik moko duto, kobiro e boche polo."
Kane jadolo maduong' owinjo kamano, noyecho lawe kowacho ni,
"Oseyanyo Nyasaye, koro ang'o momiyo pod wadwaro joneno? Ero, usewinjo kaka oyanyo Nyasaye, un uneno ang'o?"
Ne gidwoke ni, Bang'e ne ging'udho kuome olao, mi gigoye adhong' kendo githale, ka gipenje ni,
"In Kristo, unwa ni ng'ama ogoyi?"
To noyudo Petro obet oko e laru. Jatich moro ma nyako nodhi ire, mowachone niya,
"In bende ne in kod Yesu ja Galili."
To ne okwere nyimgi duto, kowacho ni,
"Ok ang'eyo gimiwacho."
Eka noa kanyo, modhi e dhorangach. Nyako machielo nonene kuno, mowacho ni joma ne ni kanyo niya,
"Jali bende ne ni kod Yesu ja Nazareth."
To ne ochako kwer kendo, kokwongore niya,
"Ok ang'eyo ng'atno."
Bang' kinde matin, joma nochung' kanyo nosudo machiegni, mowacho ni Petro niya,
"Kweri ane ka ok in achiel kuomgi, nikech dhok miwacho ema fwenyi."
Eka nochako kuong'ore, koramo ni,
"Ok ang'eyo ng'atno."
To gikanyo nothuon gweno nokok, mi Petro noparo gima ne Yesu osewacho ni,
"Kapok thuon gweno okok, to ne kweda didek."
Mano omiyo Petro nowuok oko, moywak malit. Mathayo 27. Kane piny orugo kinyi mang'ich, jodolo madongo duto kod jodong oganda nopimo wach kaka digineg Yesu. Eka ne gitweye mi gigole kanyo, gitere ir Pilato, ruoth mane jo-Rumi oketo. Kane Judas, jandhok Yesu, oneno ni oseng'ad ni Yesu buch tho, chunye nodoko malit ahinya, modwoko siling 30 kande ni jodolo madongo kod jodong oganda, kowacho nigi niya,
asetimo richo kuom dhogo remo maonge ketho.
To ne gidwoke ni, mano obadho mana in, ok en wachwa.
Kane Judas owinjo kamano, nowito pesago e hekalu modhi odere. Jodolo madongo nokawo pesago kawacho e kindgi giwegi niya,
chik ok oyie mondo ket pesagi kar keno mar hekalu nikech gin pesa remo.
Omiyo ne gipimo wach mi ging'iyo puoth jachwe agulni gi pesago mondo obed kama inyalo ikoe joma welo. Mano emomiyo puodhono iluongo ni puoth remo nyaka chil kawuono. Kamano gima ne Jeremia janabi okoro notimore. Nosekoro niya,
negikao siling 30 ma en nengo mar ng'at mane jo Israel moko goyo nengo ni, mi ging'iewo go puoth jachwe agulni kaka ne Ruoth Nyasaye ochika.
Yesu koro notere nyim Ruoth Pilato, mi Ruoth nopenje niya,
in e Ruoth jo Yahudi koso?
Yesu to nodwoke ni,
in ema isewacho kamano.
To kane jodolo madongo gi jodong oganda ochung' donjone, to ne ok odwoko gimoro. Eka Pilato nowachone niya,
donge iwinjo weche madongo ma jogi donjo nigogi?
To Yesu ne ok odwoko kata wach achiel, omiyo Ruoth nowuoro ahinya. To higa ka higa e Sap Pasaka, Ruoth ne gonyo ng'at achiel ma ji okwaye kuom joma otwe. To ndalogo noyudo nitie ng'at motwe marahuma ma nyinge Yesu Baraba. Omiyo kane ji osechokore kanyakla, Pilato nopenjogi niya,
ng'ano mudwaro mondo agonynu? Yesu Baraba koso Yesu miluongo ni Mesia?
Nowacho kamano nikech nong'eyo maber ni gitero Yesu ire mana nikech nyiego. Kane oyudo bet e kom ng'ado bura, chiege nooro ne wach niya,
kik imul wach ng'at makareno, nikech wachne nende ochanda ahinya e lek gotieno.
To noyudo jodolo madongo gi jodong oganda osesemo ji mondo okwa Pilato ogonynigi mana Baraba, to Yesu mondo onegi. Emomiyo, kane Ruoth penjo gi ng'at mane gidwaro mondo ogonynigi kuom ji ariyogo, to ne gidwoke ni,
gonyma Baraba! Gonyma Baraba! Gonyma Baraba!
Eka Pilato nopenjogi ni,
to kaka man, to atim ang'o gi Yesu miluongo ni Mesia?
Giduto ne gidwoke niya,
ure msalaba! Ure msalaba! Ure msalaba!
To nochako openjogi ni,
ere gimarach mosetimo momiyo onego gure?
To ne gimedo kok moloyo ka giwacho ni, kane Pilato neno ni ok ginyal yie kode, kendo tulo ema dwaro wuok, nokao pi mologo e nyim ji.
An aonge bura kuom remb ng'atni, mano en wachu.
To ji duto nodwoko niya,
rembe mondo bed e wiwa, kendo e wi nyithindwa.
Eka Pilato nogonyo nigi Baraba, kendo kane osegolo chik mochwad Yesu malit, nochiwe mondo gure e msalaba. Bang'e askeche ruoth nokawo Yesu motero e laru mar od ruoth, mi gichoko askeche duto moluore. Ne gilonyo lepe mi girwako ne kandhu makwar. Bende ne giloso simbo mar kudho mi gisidho ne e wiye. Eka ne giketo luth e lwete korachwich ka gichare kendo giwacho ne niya,
Ruoth Yahudi mondo odag aming'a.
Ne ging'udho kuome olao kendo ne gikao ludh cha mi gichwado go wiye. Kane gisetieko chare kamano, ne gilonyo kandhu oko kuome mi girwako ne lepe owuon. Eka ne gitere oko mondo gigure e msalaba. Kane giwuok oko, ne ginwang'o jakurene moro ma nyinge Simon mi gichuno mondo ting' ni Yesu msalape. Kane gisechopo kama iluongo ni Golgotha, tiende ni kar hanga wich, ne gimiyo Yesu divai moru gi yath makweyo rem mondo omadhi. To kane osebile, notamore madhe. Eka ne gigure mi gipogore lepe gi ombulu. Bang' mano ne gibet piny kanyo ka girite. Wach modonjnego mawacho ni, jali e Yesu, Ruoth jo Yahudi, nokete wi msalaba malo. Jomecho moko ariyo bende nogur kode, achiel e bathe korachwich, to machielo e bathe koracham. Joma ne kadho kanyo nojaro Yesu, katwenyo ne umgi, kendo wachone niya,
"In mani wacho ni ibiro muko hekalu, mi ichaki ger bang' ndalo adek. Koro resri ane, ilori ya msalaba, ka in wuod Nyasaye adier."
Kamano bende e kaka jodolo madongo gi jopuonj chik kod jodong oganda nochare, kawacho niya,
"Aha, noreso jomoko, to en koro dako resre. Donge en e ruodh Israel. Koro mondo lora ne oa e msalaba, eka wayie kuome. Osebedo ka ogeno kuom Nyasaye, koro Nyasaye mondo rese ane kohere, nikech nowacho ni en wuod Nyasaye."
Jomecho mane ogur kode bende noyanye mana kamano. Piny duto notimo mudho, chakre saa auchiel nyaka saa ochiko, kendo kar saa ochiko no Yesu nokok matek niya,
"Eli, Eli, lama sabakani."
Tiende ni,
"Yasacha, Yasacha, iwe nango."
Jomoko mane ochung' kanyo nowinjo wechego, mowacho niya,
"Ng'atni luongo Elijah."
To ng'at achiel kuomgi noringo piyo piyo, mokao sipanj, onyumo e konga ndwayo. Eka nochuo sipanjno e dho odundu, motero e dho Yesu gi odundu no mondo onyodhi. Jomoko to nowacho niya,
"Weuru wane ane ka Elijah biro rese."
To Yesu nochako okok matek, eka noweyo chunye owuok, motho. Gikanyo nonanga mane ogengo kama ler mar hekalu noriedore diere ariyo, chakre malo nyaka piny. Piny noyiengni, kendo lwendni nobarore. Liete bende noyawore, kendo jo Nyasaye mang'eny mane osetho nochier. Bang' chier Yesu, jogo nowuok e lietegi, modhi Jerusalem, dala maler, mi ji mathoth oneno gi kuno. Kane jaduong' lweny kod joma ne konye rito Yesu oneno kaka piny yiengni, kendo kaka gik moko timore, ne gibedo maluor ahinya, mi giwacho niya,
"Adier, ng'ati ne en wuod Nyasaye."
Mon mang'eny bende ne ni kanyo, ka ng'icho gi chien. Ne gisebedo ka giluo Yesu, ka gitiyo ne. Kuomgi kanyo ne nitie Maria nyar Magdala, gi Maria min Jacobo gi Joseph, kod min yawuot Zebedi. Kane piny ochopo odhiambo, ja Arimathaya moro ma jamoko ma nyinge Joseph nobiro. En bende ne en japuonjre Yesu. Nodhi ir Pilato, mokwaye mondo omiye ringre Yesu, mi Pilato nogolo chik mondo omiye. Joseph nokawe, moboye gi nanga maler, eka nokete e bur manyien mane osekunyo ariwa e kor lwanda. En bur mane oloso mondo chieng' moro oike kotho. Bang'e nong'ielo kidi maduong' moloro godo bur, mi oa odhi. Maria nyar Magdala gi Maria machielo ne ni kanyo, kobet momanyore gi liel. To kinyne, mane en chieng' maluwo bang' chieng' ikruok, tiende ni chieng' sabato, jodolo madongo gi jofarisae nochokore modhi ir Pilato, mowachone niya,
"Ruoth, wanyalo paro ni kane jawuono pod ngima, nowacho ni obiro chier bang' ndalo adek. Kuom mano, gol chik mondo rit liel maber nyaka chop ndalo mar adek." Nono to jopuonjre ne obiro mokwalo ringre, mi bang'e digiwach ni ji ni, "Osechier oa kuom joma otho. Kamano wuond machiendi bed marach moloyo mokwongo."
Pilato nowacho nigi niya,
"Kauru askeche, udhi urit liel maber kaka unyalo."
Kuom mano ne gidhi, mi girito liel maber. Ne giketo kido kuom kidi mane olorgo dho liel, kendo ne giweyo askeche karito. Mathayo 28. Kar kogwen chieng' Jumapil, kane chieng' Sabato serumo, Maria nyar Magdala gi Maria machielo nobiro mondo olim liel. To piny noyiengni matek apoya nono, kendo malaika mar Ruoth Nyasaye nolor koa e polo, mong'ielo kidi mane olorgo dho bur gi chien, mobetie. Kit malaika no ne chalo gi mil polo, kendo lawe ne tar kape. Jorit ne luoro omako malich, miyo tetni, kendo olokore mana ka joma osetho. To malaika nowacho ni mon go niya,
"Kik ubed maluor. Ng'eyo ni udwaro Yesu manyocha ogurie msalaba, to oonge ka. Nimar osechier mana kaka nowacho. Biuru une kama nene onindoe, eka udhi piyo, wach ni jopuonjrene ni osechier oa kuom joma otho, kendo otelo nyimgi odhi Galili, kuma gibiro nene. Koro in, asewachoni."
Mon go noa e liel piyo piyo, kaluor, to kendo mor ahinya, mi giringo gidhi nyiso jopuonjrene. To kane oyudo gidhi, ne gipo ka Yesu ochung' e nyimgi, mi omosogi ni,
"Okweuru."
Ne gisudo ire, mi gimako tiende ka gimiye duong'. Eka Yesu nowacho nigi niya,
"Kik ubed maluor, to dhiuru unyis owetena mondo odhi Galili, kuma gibiro nenae."
Kane mon go pod wuotho dhi, to moko kuom jorit nodok Jerusalem, monyiso jodolo madongo gik moko duto mane osetimore. Eka jodolo madongo nochokore gi jodong oganda, kendo kane gisepimo wach, ne gimiyo joritgo pesa mang'eny, ka giwacho nigi niya,
"Nyaka wachni, jopuonjre Yesu nende obiro gotieno, mi okwalo ringre ka wanindo."
Eka ne gimedo wacho nigi ni,
"Kapo ni ruoth owinjo wachno, to wanalos kode mondo kik gimoro marach timu."
Joritgo nokao pesa go, motimo kaka nowachnigi. Wachno nolandore ahinya, kendo pod owachore e kind Joyahudi nyaka chil kawuono. Jopuonjre 11 nodhi Galili e got mane Yesu wachonigi ni mondo gidhiye. Kane ginene kuno, ne gigoyo chonggi piny ka gimiye duong', to kata kamano moko kuomgi pod noriwo gi kiawa. Yesu nosudo irgi, mowachonigi niya,
"Osemiya teko duto e polo kendo e piny, omiyo dhiuru loko gendini duto jopuonjrena, kubatisogi e nying Wuoro gi Wuowi gi Roho Maler, kendo kupuonjogi rito weche duto masenyisou. To winjuru, an kodu ndalo duto nyaka giko piny."